Blog Talk Radio.
Turabashuhuje inshuti muteze amatwi radiyo itahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatanu, ni tariki ya cyenda z'ukwezi kwa karindwi, umwaka wa 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbasuhuza kandi mbihanganisha ko dutangiye dutinze. Twari dutangiye mu kanya n'akabazo ka tekinike, we nabonye abantu bagera kuri batandatu twageze live kandi tutari twanagatangiye. Mutwihanganire kuri iyo incident yari ibaye, ntabwo ari twe twabikoze, ntabwo tuzi uko byari bigenze. Anyway, dutangiye ikiganiro cyacu cy'umugoroba rero ku badukurikiye. Nizera yuko mumeze neza hirya no hino kandi muba muri benshi mudutegereje kuri uyu mugoroba. Turaganira ku ngingo ziza kugera kuri enye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Aho turi burebe ingingo ebyiri za mbere ziza kwibanda ku kibazo cya diplomasi, turahera ku mubano w'u Rwanda na Afurika y'Epfo. Abenshi mwe mubyandika, turaza kubigarukaho. Ubwo inama ya kabiri ihuza Afurika y'Epfo n'u Rwanda yateranye, ngo ikaba ari inama yamaze iminsi ibiri. Bakaba bavuga rero bati Afurika y'Epfo umwambasaderi wabo i Kigali mu Rwanda ashimangira ko inama yagiranye ari ibiganiro byarimo impaka zikomeye kuri Afurika y'Epfo, ngo ibyo bifuza bikaba bitomoye, ariko ku by'u Rwanda rwifuza bakaba batazi ibyo ari byo. Ni naho rero bibaza bati niba Afurika y'Epfo ishobora gusacrificing ihuriro nyarwanda ku nyungu zo kugira ngo umubano warwo n'u Rwanda wongere ugaruke mu nzira nziza. Iyo nkuru mwanditse muri benshi mwere muyitubazaho muti bino bintu bihatse iki, cya bino bintu bivuze iki? Turaza kubiganira birambuye. Ku nkuru ya kabiri turaza kureba nanone deployment y'aba RDF cyangwa z'u Rwanda muri SADC. Naye nabibabwiye ko u Rwanda rutavuye ku izima nyuma yaho inama ya SADC itoye yuko bazoreza brigade igera ku 300 hariya muri Mozambique. Ingabo z'u Rwanda rero zikaba zatangiye kujya muri Mozambique uyu munsi. Ibi bije ariko nyuma yaho nyine SADC yatoye kuzohereza brigade yabo ivuye muri uwo muryango wabo. Ku tariki ya karindwi umuryango wa SADC warandikiye umuryango w'abibumbye Antonio Guterres umusaba kumenyesha Conseil de Securite ko nabo bagiye koreza ingabo zabo zatangira kugenda ku itariki ya 15 z'uku kwezi, ariko banagaragaza ko bisaba mikoro bije yuriya muryango n'ibindi bihugu bishobora gushyira amafaranga kugira ngo zino ngabo zijye muri Mozambique. Ku rundi ruhande nanone iyo mpamvu ko kino kibazo gikomeye nuko ibihugu by'i Buraya European Union nayo iteganya ku itariki ya 12 z'uku kwezi kwa karindwi guterana mu nama yabo ibihugu 27 bizabyiga kino kibazo cya Mozambique, aho deja nabo bamaze kwemeza yuko bamwe mu basirikare baturuka mu Faransa no mu bindi bihugu bagomba kujya gutraininga cyangwa kwigisha ingabo za Mozambique. Ahanga tutewe n'igihugu cya Portugal cyakoronije Mozambique. Murumva rero ko ari inkuru nyine buri gihugu cyose kirimo kugira akaboko, ariko u Rwanda rwo rukaba rwagira abasirikare babo n'abapolisi ba mbere. Bivuze ko ejo kwa gatandatu umubare w'abantu 1,000 baturuka mu Rwanda ejo kwa gatandatu bose bazaba bageze muri kiriya gihugu cya Mozambique. Abenshi banditse kuri iyi nkuru nabonye na David Himbara ku makuru aba yanditse avuga ati u Rwanda rwo rwahisemo nyine kugenda hagati yabo n'ubufatanye na Mozambique. Turaza kureba kuri iyo nkuru. Turaza kureba kuri COVID-19. Abenshi baribaza COVID-19 aho irimo kuva, kuko ejo hashize mwumvise ko u Rwanda rwemeye ko noneho iriya kiriya cyorezo cya COVID-19 noneho kubyitwa Delta nyine cyangwa iyi virusi yitwa Delta yaba iri mu Rwanda. Bakanibaza bati uko umubare ugenda utumbagira, iyi COVID yavuye he wa mugani? Mwabonye ko Leta zimwe za Amerika zibuza abenegihugu babo kuba bajya mu Rwanda kubera impamvu ebyiri. Imwe baravuga bati ni ukubera COVID-19, indi ni ukubera umutekano muke hagati y'imbibi z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'imbibi z'u Rwanda na Congo. Babyita nyine umutekano muke nyine hagati kuri frontiyeri, biba byandikwa cyangwa biba bivugwa. Ibyo nabyo byagarutsweho. Turaza nanone kureba nitubona umwanya ku yandi makuru nyine atandukanye. Abana b'urubyiruko 60 mu Rwanda basura u Rwanda, aho nyine umunsi wahaye ibiganiro na General Kabarebe yaravuze ati abo bana bari muri SADC murabyibuka amagambo yavuze sinyasubiramo. None ubu bari itsinda ry'abana 60 mu Rwanda barimo kwiga u Rwanda kugira ngo barukunde. N'abana bato cyane bafite imyaka 20 abenshi bavukiye hanze. Ubu rero tubaza kwibaza wa mugani ibi bivuze iki kuri uru rubyiruko nyine rujya guhabwa amasomo mu Rwanda kugira ngo rugaruke dubwire n'ababyeyi babo wenda badashaka gutaha uko Rwanda barusize cyangwa uko ruhagaze magingo aya ibyo nabyo tubaza kubireba muri iki kiganiro ndi kumwe n'abakomerede babiri mumenyereye Ali Abdulkarim ndetse na Ipimati nta mushobora mumenyereye muri kino kiganiro angira ngo mbayikaze babasuhuze dute dutangira kuri ingingo zacu z'imugoroba comrade Ali Abdulkarim nagira ngo utuza kino kiganiro salam aleko
Comrade Serge alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh urakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro kanadutumira mbona no mwanya wo gusohoza gushimira ubwitange nsuze mugenzi wanjye turi kumwe comrade Pimache n'abadukurikiye bose nabaza wenda kuza kutwunganira mu bitekerezo aba rero nsuze abanyarwanda bose mbahindamutso ibifuriza ubumwe amahoro n'ubwisanzure ku banyarwanda bose bari hose n'abari mu gihugu abari mu karere n'abari ku isi yose aho bari aho umunyarwanda ari kugira amahoro mugire umwe mugire n'ubwisanzure urakoze cyane Serge
urakoze cyane comrade Ali Abdulkarim comrade AP Make namushobora namwe mukamwasuza abateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba
ndagusuhuje bwana Serge kandi ndagushimiye kuba wongeye kunumira muri iki kiganiro nkaba nsuhuje mugenzi wanjye Ali Abdulkarim ngasuhuza n'abadukurikiye bose kuri radio televiziyo yacu itahuka cyane cyane abakunda ikiganiro cyacu igihe ni iki nkaba nizeye ko turi kugira ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade Epimache nta mushobora reka no dutangira uko mumenyere igihano kigiye niki dufite umuco nyine wo gutangira isengesho comrade Ali Abdulkarim ni wo dusengera
Epimache nta ready I don't think ngo ready nta kibazo reka nsenge Serge uranyemereye urakoze cyane twiyoroshye Serge na Epimache imbere y'Imana n'abadukurikiye yes Imana nyagasani twiyoroheje imbere yawe tukugaragariza kino kiganiro tugiye kugira Imana nyagasani turagusaba yuko uza ukakiba hagati ukatuba bugufi ukadushyiraho ibiganza byawe Imana ukaduha kugira uburyo dushoza neza tukagira ibiganiro bigira icyo byungukira cyangwa byunganira ibitekerezo by'Abanyarwanda bakurikira ibiganiro bya radiyo itahuka ukadufasha kugera mu byo tugiye gusobanura hagira icyo byungura mu mpinduramatwara turimo tumaze mu gihe ariko binahe Abanyarwanda icyizere yuko byose bishoboka kwiheba Abanyarwanda bafite turebe ukuntu twagerageza kugira ngo turagutsinze Mana ntabwo twabishora atari ubushake bwawe nkaba rero nifuza ntekereza yuko tugiye kugira ibiganiro byiza uri hagati ukaduha ububasha bwo kugira ngo dutange umusaruro aho ukenewe tunyuze muri ibiganiro ariko n'ababikurikiye nabo bagire ubwo bwitange bwo kumva ngo noneho igihe kirageze cy'uko baza nabo bagatanga umusanzu wabo ku musanzu wabo umunyarwanda urakenewe ibi byose Imana tubigusabye twizeye yuko uri bubihumugisha ukanabitwemerera priorije imbere yawe amen amen Serge urakoze cyane
amen amen
urakoze cyane comrade Ali kuri iryo sengesho reka dutangire rero ko twatakaje n'igihe kirekire tugeze ku isaha iminota 43 iraducitse kuri gahunda ariko turizera ko turi bubashe kuyirekipera mu buryo bushoboka ndagira ngo duhere ku nkuru irebana n'ikibazo kirebana diplomasi cyangwa kirebana n'ubanye n'amahanga nk'uko benshi rero mwabikurikiye cyangwa mwabisomye ku bakurikira wenda imboga nkoranyambaga hari inkuru ziri zicicikana nyine zivuga ku nama ya kabiri ihuza u Rwanda na Afurika y'Epfo bavuga y'iminsi ibiri muri aritikale yari yanditswe n'ikinyamakuru Institute for the Security Studies ICC yari ifite umutwe ugira iti ni ikihe kiguzi cyo kuzahura umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda aho nyine bavuga ngo intumwa za Afurika y'Epfo mu rugendo rw'akazi Kigali mu Rwanda inama yamaze iminsi ibiri cy'amakuru rero kivuga ngo nk'uko byatangajwe na Institute for Security Studies ICC uyu munsi bavuze ko itsinda rya tekinike ryashyizweho n'abaminisitiri Pandora na Biruta ryahuye mu kazi k'iminsi ibiri i Kigali mu Rwanda. High Commissioner to Rwanda Madisi Mpiaha sinzi niba ariko babipronosa yabwiye ICC ko uyu munsi bagize impaka zeruye mu nama yagenze neza ku bibazo bifitanye isano mu mibanire y'ibigo byombi. Yakomeje avuga ati yavuze ko raporo izashyikirizwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bombi bakazisubisumira hamwe mu nama ya mbere y'ubufatanye bwabo. High Commissioner to Rwanda Madisi yavuze ko adashobora kuvuga ibikubiye mu biganiro bagiranye ariko ashimangira ko hari ibintu Afurika y'Epfo isaba u Rwanda ndetse n'u Rwanda hari ibyo rusaba Afurika y'Epfo. Ikigaragara ni uko Afurika y'Epfo ishaka ibyiringiro ku Rwanda ruzahagarika kohereza abicanyi babo kugira ngo bica batavuga rumwe n'u Rwanda bari ku butaka bwabo. Urumva ko South Africa iri clear guhagarika ibikorwa bya Leta y'u Rwanda byo kujya kwica abatavuga n'ubutegetsi. Akomeza avuga ati niba Pretoria ishaka ko Kigali ihagarika ubwicanyi bwayo, icyo u Rwanda rwifuza kuri Pretoria ntabwo gisobanutse neza. Ese Pretoria izatanga ishyaka rya Rwanda National Congress itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo igarure umubano mwiza na Kigali? Ariko ibyo biri muri article nyine ku bajya babisoma. Bakomeza bibutsa nyine ibimaze kuba nk'urupfu rwa Seifu Bamuriki, bavuga ku iswa rya Patrick Karegeya, bavuga ku iraswa rya Kayumba n'ibindi bitero byaje bigeragezwa. Ugasanga rero bavuga bati ibyo Afurika y'Epfo isaba hari ukusaba bari yabicenye ba terrorists n'abandi, ariko bakavuga bati ibyo u Rwanda rusaba South Africa ntabwo biri clear bitewe n'uko bidasobanutse. Usibye kuba bavuga bati ni ugusubizaho visa ingendo z'abanyarwanda bakora muri Afurika y'Epfo zazagenda, ariko se birahagije ko byabihagije kugira ngo bazahure umubano. Bakibaza rero bati South Africa yabishaka iki cyangwa yabisaba iki ku Rwanda? Ni ikintu cyagiye kiganirwa n'abantu batandukanye. Comrade Ali Abdul Karim wakurikiye ibyasobanuwe n'iyi Institute for Security for Studies ikurikiye iby'inama ya kabiri cyangwa itsinda rya tekinike ryabereye Kigali mu Rwanda, nawe wabicishijemo amaso urabyumva n'abantu bamwe bagiye babitubaza bati ese koko birashoboka ko South Africa yaba ishaka gusacrificing Rwanda National Congress cyangwa u Rwanda rwawe rubisaba ruti iryohora niyo tushaka gutaka bwa Afurika y'Epfo? Ku giti cyanjye uko mbitekereza ntabwo byantungura, kuko n'igihe bavuga ko South Africa yatoye itegeko ribuza impunzi gukora politiki mu Rwanda bafunguye champagne, bafungura champagne kuko bumva yuko bamwe mu bakomunide bacu bari ku butaka bwa Afurika y'Epfo batazajya kuvuga politiki, batazakora politiki, badashaka gukora komantere ku gihugu cyabo. Wabonye ko ba celebrities ndabyibuka ba Budome, wa mugabo wahindutse Sezibera n'abandi bo bumvaga ari inkuru nziza, ndetse n'abanyamategeko n'abanaliste mu Rwanda bati iyi ni inkuru nziza kuba Afurika ifite itegeko rikumira impunzi kudakora politiki. Ariko ngarutse kuri ibiganiro nk'uko twabikozeho ubushize mu namba ya mbere yabereye i Pretoria, yagaragazaga ko buri gihugu kigomba gukora ubwubahane cyangwa icyo twakwita sovereignty ya buri gihugu nta kuvogera kugira ngo kigire ubusugire bwacyo. N'inama ya kabiri y'abatekinisiye bakaba wenda muri zimaka uyu High Commissioner ku Rwanda asobanura ngo habaye impaka rwose navuga yuko zikomeye hagati y'ibihugu bibiri, ariko agashimangira ko ibyo South Africa ishaka yo birazwi biri clear, ariko iby'u Rwanda rwifuza kuri South Africa bikaba twavuga yuko ari ihurizo rikomeye cyangwa ari n'ikibazo batashyira muri media uyu munsi bibaza uko cyaba giteye. Iyi nkuru mwayakire mute Comrade Ali Abdul Karim?
Serge, urakoze cyane. Serge, iyi ntago ari inkuru itangaje abantu be kubihinduramo ibindi bintu bidasanzwe kubera impamvu nk'ebyiri. Mbere na mbere, icya mbere ibihugu bigomba kubana, ahubwo byaratinze kuko natwe ubwacu mu ntego esheshatu dufite twizeza Abanyarwanda ni uko tuvuga mu ntego ya kane tuvuga yuko agomba kubaho na kuni ya gatanu ububanyi buboneye
ubanyi n'amahanga buboneye
ubanyi n'amahanga buboneye so muri yo mpamvu muri urwo rwego rero ni ikigaragaza yuko u Rwanda ntabwo ari akarwa u Rwanda ruri mu ruhando rw'ibihugu mpuzamahanga rugomba kubana rero noneho rero u Rwanda rwo ruri no muri Afurika rugomba kubana n'ibihugu bya Afurika South Africa ni igihugu gikomeye cyane muri Afurika ubundi byakaba bibana neza ikibazo cyabaye nuko u Rwanda wenda aho bavuga ngo ntabwo bisanzwe nuko u Rwanda rwo rukora aho kugira ngo rukore ububanyi n'amahanga rukora ubushotoranyi n'amahanga icyo ni kimwe icya kabiri rero ni ibyo abantu ni ukuvuga cyangwa ibyazanye badahura uretse ubwo bushotoranyi nuko u Rwanda rushaka ngo ibyo rukora mu gihugu cyarwo rushaka ngo birenge imbibi z'igihugu cyarwo bijye kubikorera ahandi niyo mpamvu wumva muri bireya bavuze wenda ndi bugaruke mu kanya bavuga ngo hagomba kubaho territorial integrity sovereignty na territorial integrity ya buri gihugu so nturenge imbibi zawe ujye kujya kuzana uburyo bwawe ushaka cyangwa amabi yawe ukora mu gihugu cyacu ubwo ni mu rwego rwa South Africa ibyavuzwe rero wenda birimo gutera abantu impungenge bivuga ngo u Rwanda rero gusaba yuko ihuriro ryavanwa muri South Africa cyangwa se ngo abayobozi b'ihuriro bakwimurwa bakavana kuba muri South Africa cyangwa se ngo ihuriro ryavuzwe gukora politiki Serge ndashaka ngo nkubwire ikintu cya mbere n'abanyarwanda badukurikiye ihuriro ni igitekerezo tubivuga buri gihe ariko biba n'abanyarwanda barimo kumva iradiyo cyane cyane bari muri iyo technical team babyumve ni igitekerezo ihuriro RNC Rwanda National Congress it's an idea ni igitekerezo an idea cyangwa igitekerezo cyaturutse ku mpamvu ariyo mu cyongereza bita an idea that is a result cyangwa se has been is an emergent property ya cause iri mu Rwanda what is the cause impamvu ni iyi impamvu iri mu Rwanda akarengane karenze kamere injustice that is beyond comprehension ntugushobora kuyumva akarengane kari mu Rwanda kuki mvuga ngo akarengane kari mu Rwanda ushobora kumva icyambere na mbere harimo ikinamico ry'ubutabera iyo habaye ikinamico ry'ubutabera bakubwira ngo nibwo butabera bwa nyuma buba buriho iyo habaye ikinamico ry'ubutabera nibura ubutabera ntibwabe ariko ntukore ikinamico mu gihe ugiye gukora ikinamico kiba kivuga yuko ibyo urimo gukora ngo byo kurenganura abantu instead urimo kubarenganya ubikora ubigambiriye kandi uzi yuko bidakwiriye gukorwa therefore ihuriro nyarwanda ni igitekerezo cyagiyeho kubera impamvu kugira ngo icyo gitekerezo cyangwa ibyo bitekerezo bigize igitekerezo kimwe twakwita ngo nihuriro nyarwanda bikemure ikibazo gihari cy'akarengane cy'ubusumbane cy'ubwibone cy'ubushotoranyi n'amahanga nyine twavuze cy'ubwikubire aho ubusumbane bukabije nyine cy'ubwicanyi aho abanyarwanda bicwa amanywa nijoro n'abari muri custody ya polisi bakabaye bagira ngo bari maboko ya polisi bakabaye bagira ngo bafite umutekano bakicwa buri munsi bishoboka mu Rwanda muhora mubyumva ababuze irengero abagize iki babuzwa n'inzego zakabaye zibarindiye zibacungira igihugu cyuzuye amagereza aruzuye yarasendereye aruzuye igihugu kirakurikira abanyarwanda hanze bagerageje guhunga ngo babone nibura aho bahumekera kikabicyo ariyo mpamvu na South Africa yageze ahigera nabo nibyo bakoze ku banyarwanda bari bahungiye South Africa ibyo rero birashaka musobanura abantu bumve yuko yaba South Africa yaba u Rwanda yaba undi wari we wese nta muntu n'umwe ushobora guhagarika igitekerezo gifite impamvu gishingiyeho iyo mpamvu itaravaho niba Kigali ishaka ngo n'urunyarwanda rive South Africa rivane impamvu n'urunyarwanda ni iby'abanyarwanda rivane impamvu ituma nta munyarwanda n'umwe ushobora gukora politike yisanzuye mu Rwanda ndahingero Bernard Ntaganda wari ufite PS mbere kuri bayimushimutseho n'ubu ariho ariko atanditswe atemera gukora politiki ntibamwemerera kandi bazi yuko ariho bari yari yarabonye kuba kugira PS mbere kuri barayiba bayiha Mukabunane kuko we yagomba gukora mu kwa kwabo MDL yari iriho na FPR yasanze iriho barayishenya barayivuna barayisenya iyo ni kivugo emerende basanzeho barwanyije iyo barayisenye yararangiye za Pierre ntabwo zikiriho zikora mu kwaha kwa Kigali cyangwa nazo ni FPR PSD Yuriya Biruta murababona mubanze mubona ibikorwa byabo ni leta n'abantu ba FPR so Serge rero iyo mpamvu iracyahari uyu munsi turimo kuvuga ubu ngubu ubanza ukurikira imanza z'abari abasirikare abari abacuruzi abari abarimu abari ababyeyi abahinzi aborozi iby'abakangondo barimo kwambura ibiki byose so impamvu mu gihe gihari icyo gitekerezo kiba gifite ikintu gituma kigomba kuba kandi cyakora aho ahari hose icyo ni icya mbere rero nuko icyo ari igitekerezo kandi igitekerezo gikwiriye mu banyarwanda aho bari hose ku isi no mu gihugu bose bibona mu ihuriro kuko bibona muri icyo gisubizo bibona muri icyo gitekerezo icyo ni icya mbere ndavuga iyo mvuze bose ndavuga bakisha mu gaciro ikindi cya kabiri rero Serge nuko umuntu nubwo aba ari impunzi kuba impunzi cyangwa guhunga bitakuvanaho uburenganzira bwawe bw'umwimerere ibyo bita universal human rights South Africa n'u Rwanda byasinye kuri iriya human rights declaration universal human rights declaration yuko umuntu afite uburenganzira bwo gukora politike kandi akanashoshiyetinga na political organization ashaka aho yaba ari hose serije ibintu bibiri ndashanga bano babyumva babisobanukirwa so aho waba uri hose ntagusaba ngo igihugu kigucumbi kiri iki ngo urabigisaba imbabazi ni uburenganzira bwawe ibihugu bibyanga ni nk'u Rwanda ni ibihugu biba byabaye paria states cyangwa ibihugu by'igitugu bidakurikira amategeko ariko igihugu cyose gikurikira amategeko cyangwa treaties cyasinye kigomba kubyubahiriza South Africa rero serije ndizera ko ikurikira amategeko yiba yemera kuba paria nayo tuzabirindira tubirebe ariko ndize mfite icyizere yuko bidashoboka iyo ndoto ya leta y'u Rwanda nabigerageje ikindi gihe kinini cyane Serge tuzi ko Kagame aho ahuriye na perezida y'abigihe cya Zuma yabuye Israel Ramaphosa abamusaba ati mpa bano bantu cyangwa nibura mubimure mubavane aho ngaho akagira ngo nibo bagize ihuriro ntabwo rugizwe n'abantu bari muri abakomerezi bacu bari muri South Africa gusa Serge ni muri Amerika nge ndi muri UK ntuma cyane muri UK adufite abayoboke muri Bufaransa muri Germany muri Canada muri China muri India muri Afurika hose baruzuye ubwo si bazirukana buri munyarwanda wese ahari so hari impamvu yatumye ihuriro ribaho iyo mpamvu ahubwo iraguma yiyongera ituma noneho riba ubukombe kandi byatumye riba ubukombe icya kabiri hari uburenganzira bwemera umuntu ahari hose n'ubwo buri impunzi no mu nkambi z'impunzi ugomba kubigira noneho tujye ku cya gatatu serije cya gatatu ni nicyo kinsetsa cyane icya gatatu aricyo cyatumye na FPR ubwayo na Kagame abaho ari anabonanzira yo kugira ngo azamuke abe perezida cyangwa abe FPR be muri leta nicyo cyatumye na FPR in the first place irwana cyangwa igafata ibyo twita resistance kugira iyo ubutabera ibi ni ibintu bisenje byavuzwe na founding father umwe mu ba founding fathers banyu ba Amerika narabikubwirushe nongere mbisubiremo n'abanyarwanda ngo when injustice becomes law resistance becomes a duty. Cyangwa se patriotic duty. Ngwiyo ubutabera, I mean akarengane kaba y'amategeko. Iyo akarengane kaba y'amategeko. Kurwanira uburenganzira bwawe cyangwa kurezisita. Kurezisita. Bikaba kabaye akazi ka buri muntu wese. Bibaye a duty. Byavuzwe na Jefferson, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Urumva. So, dufite rero a duty yo kurezisita bino bintu aho twaba turi hose. Izo nizo mbaraga zihuruserije. Nyuma mvutuza hano bamwe bakavuga ngo ariko bari abantu ko bafite passion bafite iki nuko tugomba kuba resistant niyo mvu tubyita revo yuko twe tutari ishyaka kuko tutari registered through revolutionary movement imuvoma rero kawushobora kwihagarika serije ibintu bisetse muri bino ibintu bibiri nshaka ngo abanyarwanda batekereze yaba African National Congress iri mu buyobozi bwa Afrika bwa South Africa yowe na Perezida Cyril Ramaphosa nabo ibyo banyuzemo nibyo abanyarwanda turimo kunyura ubu ngubu twe turimo kurisa duharanira uburenganzira bwacu dukwiriye guhabwa na ya treaty ya human rights navuze uburenganzira bwacu bwo kuba turi abantu bw'umwimerere yaba FPR nayo yarabikoze so urumva ni contradictions ariko ni contradictions tugomba kudaha agaciro at all
ariko
ibihugu bigomba kubana yes
I agree kandi ndashyigikiye neza uburyo bisobanura cyangwa ingendo bisobanura wa mugani w'abarundi birumvikana impamvu topic nk'iyi tuyiganiraho no kugira ngo dufashe abantu hirya no hino baba ubona bibaza bati biragenda bite ni ibiki ariko wanashimangiye ko atari ubwa mbere babikoze icyo kintu kandi ukivuze neza ndagira ngo kijye one record ko atari ubwa mbere babikoze kuko u Rwanda Kagame abanyarwanda tuye tubabari iyo tuvuga u Rwanda wenda bumva ko tuvuga bose Kagame we yakomeje kumva yuko yakoresha ububasha afite yaba amafaranga cyane cyane amafaranga
nari kugeraho ngaho ariko asobanure nawe ariko nari kuhaza niho na Shawn Soreze kugira ngo ngo abantu bagire be gucika intege bagire bumve nashango ibi bwari kubisasira mbereke yuko ntaho byatangirira anyway kandi binarondwe
kuba naho cyo gucika intege abone ikibazo cyo kumva imikorere ya leta ya Kagame utubaha inzego akumva yuko noneho uko yica inzego zo mu gihugu yajya no mu nzego international akumva yuko ariko yazivuruguta cyangwa yumva yuko yakoresha influence y'amafaranga kuko yaragiye ajya kugura abavoka ajya kugura abajaje mu rubanza rwa Patrick buriya yari yararuguze rwose iyo Afriforum igahaguruka nabira twabonye ntabwo byari kubaho none kumva yuko ni munzaho ziri cyangwa abantu bari muri civil society cyangwa mu mashyaka politiki yagera nubwo yifuza ati kugira ngo normalization igaruke ni nuko wenda bashobora no guceceka n'abagira gukora politiki kandi biri mu mahame ya South Africa nk'uko wabikomojeho wakomeza na nimbuce aho ngaho mu ijambo kugira ngo wenda nkwibutse ariko
ntabwo ari urakoze cyane Serge
Bwana Serge cyangwa Budelikarimu mwama nkavuga akantu gatoya
okay
sho wari ufata ijambo rwose
ntabwo ari ukugira ngo mfate ijambo ni ikintu Budelikarimu avuze akivuga mu cyongereza mu kinyarwanda akivuga wenda ku buryo abanyarwanda batari bucyumve neza cyane aravuze ati iyo amategeko yimakaza akarengane kuyiyamururaho biba inshingano za buri wese nicyo bivuga nicyo yashaka kuvuga
niyo dute ya urakoze cyane yes so twe dufite inshingano zo gukora uko bishoboye kuvanaho agatsiko ibyo byo byumvikane kerekana ikisubiraho kandi ntabwo gashobora kwisubiraho kuko nibikarimo gukora nukutisubiraho Serije icyo nashaka kugarukaho kindi cya kane nuko twebwe barimo kwita ngo turi abateroristi tunyuze kuri mu gihe cyadukoresheje inama ya BRICS yari South Africa mu 2018 kwahaye leta y'u Rwanda n'ibihugu byinshi cyane stakeholders, international community. Byaba ibyo mu karere, byaba ibyo handi hose. Urwandiko rusaba Kagame, tumusaba imishyikirano yo guhura n'Abanyarwanda. Ntabwo rero ibyo dukora, we n'ubwo yatwita umuteroristi, kuko birazwi abadikiteta bose bita abantu abateroristi, uwo ari we wese, uwo banze wese bamwita umuteroristi, ntabwo bihinduka bihindura abantu abateroristi. Kuko hari ibintu bigomba gukurikirwa, hari ibyo bigira. Umuteroristi afite definition ye. Ariko abadikiteta b'iki gihe, cyangwa se bari short of ideas badashobora kuajuinga, bahita bajya muri ibyo byo kugira ngo bahare bikabantu, bangize abantu, uko mva mbere yitaga abantu abajura, akabita ngo afite ingengabitekerezo ya genocide, akabita ibiki, ibyo yasanze bidashoboka kuko byarananiranye. Nubwo byasanze iyo abikoze ari we tugaragaza ko ari we mujura. Yavuga ingengabitekerezo ya genocide agasanga ahubwo n'urimo kugira ingengabitekerezo igabanya Abanyarwanda, itandukanya Abanyarwanda, atonesha bamwe, atoneka abandi. Kubera iyo mpamvu rero agomba gushaka ikintu kigize gito, ariko urabona cyananiranye aho gikora. So yiba rero ibyo byose maze kuvuga bigenze bityo, twabaza tutse ubu nibwo bwa mbere agerageje. Oya Serge, kuva General Kayumba yahunga, ariko na mbere yaho yabitangiye kuri ba Sekise Ndashonga, abikora ku bantu bose baje Buraya, abo mu Buholandi, abo mu Bujama, abo mu Bubiligi, aba UK, hanuza abantu barenga batanu barimo gushyiraho ngo ntuza ngo nibabazane ku mbaraga. Ariko na UK yarabangiye ivuga ati nta butabera bazabona mu Rwanda, yarabangiye koti ya UK yaravuze ati nta butabera bazabona mu Rwanda, yiba bashaka ibihano niba bajyagingira ahangaha. Barahari batanu Serije banzu bazi muri Amerika, nibyo ngibyo Canada, buri hantu hose. So kumva bino bihugu byose rero byaramusuzuguye, tukira n'icya bugufi icya Uganda cyaramusuzuguye, kiramubwira kiti oya, twebwe nta munyarwanda tuzima ubuhunzi. Uzi ko yagerageje secession clause, byananiranye se? Gusa abanyarwanda ntibakibaho ubuhunzi, naho muri Amerika ntibirirwabaho ubuhunzi, South Africa ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi, Uganda ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi, Kenya, Burundi, hehe ntibaba abanyarwanda ubuhunzi buri munsi. Nuko basuzuguye ibintu bye baramuzi. Ariko kubera diplomasi baritonda bati nyamuneka reka tugerageze, ni umunyafurika wenda uhora dukoze nawe twamwumvisha, ariko agomba kubana na bagenzi be, yakumvikana nabo nk'uko babimusabye, yagira ibiki. Ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwihanganira. So nk'uko yabigeze mbere bikamunanira, n'ubiramunanira, ariko hari n'ikindi byongeraho, birongera kumugaragaza Serije buryo iyo diplomatic mission iri mu gihugu itangira kubona ibinyoma anukuri yo kwikorera ubushakashatsi bwayo, ikamenya ikibazo icyo gihugu gifite, ntabwo biba bishobora kugira ngo ikijye kubeshya cyangwa bumvira ahandi. So ntitubirebe nka disadvantage kugira ngo bagire umubano mwiza, tubirebe nka advantage. Ikindi ni uko nsoza ndimo kubabwira nti ikibazo burigenda bibabwira, ikibazo ntabwo ari Kagame, ikibazo ni twebwe Abanyarwanda. Kagame we yararangiye, Kagame yararangiye, nabo banyamahanga turimo kubarenganya, bo barimo kureba ngo alternative iri hehe, Abanyarwanda bashyize hamwe bari hehe. Ntabwo Kagame azavaho u Rwanda rukaba nka Libya cyangwa rukaba nka Somalia cyangwa rukaba nk'ibindi bihugu bifeyiringa, kugira ngo ibyo ntibishoboke, ntibibe duhe nk'uko turimo guha Abanyarwanda icyizere yuko bishoboka, duhe n'abanyamahanga icyizere, na international community tuyi icyizere. Nuko Serije tugomba gukurikiza ya mategeko bya bintu twatangiriyeho, twebwe amategeko, justice principles, n'ibiki byose ntibibe imvugo bikaba n'ingero. Turimo kuba tested rero kandi barimo kubireba. Agenda akavuga ati abo bakoze ubuterorist bakurikirana abarusha intelligence, bakabona bakavuga babikoze esipereke, ntabyo. Ati bakoze ibingibi, ntabyo. Ati bari muri Congo, ntabwo. Ati ibingibi, ntabyo. Ubwo bagasanga ni urimo kubikora. Serije mu magambo make, uko bagenda baganira nizo conditions za zina vuze ngosorezaho, niko bamwereka bati oya, wowe iyo hari ikibazo ufite binyuze mu mategeko ufite, uregere hano South Africa dukurikirana abo bantu udubimenyetso tubakurikirane n'udusanga aribyo dukoresha amategeko abahana wewe rero ntabishobora ko ntabimenyetso afite ntabihari ni nka biriya ubona bya porosesi abagina uziko umbwira y'ububirigi bwaramubwiye y'abamerika irimo kubimubwira y'ababuri bantu bose baramubwira kuki utakurikije amategeko niba ko kumufiteho icyaha ukamukora extradition inyuze mu mategeko kuki wagiye gushimuta umuntu so nibi rero serije ni baramuha chance ko diplomasi igomba kubaho ibihugu bigomba kugira ariko ni impfabusa ntabwo bishobora kugira kuko ibyo arimo kuvuga niyo mpamvu natangiye mbabwira ntabwo ashobora guhindura amategeko mpuzamahanga ntashobora kugira ngo South Africa nayo ye gukurikira amategeko ntashobora kugira ngo atuvaneho uburenganzira bwacu icyo ashobora gukora nuko we yavuga ati impamvu root cause ariyo injustice cyangwa akarengane kari mu Rwanda reka gahagarare kandi ubwo kagomba guhagarara nge ntabwo mishobora reka ngira uruhande nibwo biza ibintu byose bizarangira kandi bikarangira neza urakoze cyane Serge
urakome cyane comrade Ali Abdulkarim no kubisano byiza uduhaye iyi ngingo nyine abantu babagumba kumva ukwiteye ariko bakabona ko diplomasi ibifite imbaraga comrade EP nagira ngo nawe nkubaze icyo utekereza anga kuko niba High Commissioner wa Afrika y'Epfo aravuga ati ibyo twe dusaba birazwi biratomoye kandi turanabizi twese kere kuwirengagiza ukuri nuko saba bicanye bivuganye ntwari yacu kone Patrick Aregeya kwita mu rukiko nakwibutsa anga nka Ismail Gafaranga cyangwa akazina kakabyiniro nyine Apollo tukanavugana Alex Sugira abo ni bamwe mu bantu babiri bashyizwe ku rutonde cyane kuba bajyanwa muri Afurika y'Epfo kwitaba urukiko ariko turabizi Leta y'u Rwanda ishobora kubatanga mu bicanyi bane aba babiri ibyo turabizi arrest warrant cyangwa manda darizana natanzwe none iyo High Commission avuga ati ibyo twe dusaba turabizi ariko iby'u Rwanda byo ntago biri clear ubyumvutse bwa Nepimake nk'umwe w'umunyarwanda urimo gukora politike ariko uzi n'imyitwarire Leta y'u Rwanda ko ari imyitwarire idahitse
urakoze bwana Serge uwo mu diplomate w'umunya w'umu South Africa wavuze ibyo ngibyo yabivuze ku buryo diplomatike nyine ariko yashaka kuba yataza kuba umu diplomate yari kuvuga ati uru rubanza ni urucabana u Rwanda rurimo kwidabagiza rurimo gukora politiki iciye bugufiya cyane iciriritse ni gute umuntu yakubaza abantu bakoze icyaha ku butaka bwa South Africa bakaza bakica abantu bakavogera ubusugire bw'igihugu wabagoze uti nimuza n'aba bantu bati boya ntabwo twababaha ibyo rwose ntabwo bishoboka kandi abandi bababwira bati hari ibyemezo bambe hari ibihamya bigaragaza ko abo bantu baje gukorera icyaha ku butaka bw'u Rwanda kandi hari n'ibindi bimenyetso birimo na disikuru ya Kagame avuga ati kwica abo bantu nta kibazo kuki mutabica muri breakfast prayers zazindi aho yajyaga kubitangariza imbere ya pastor n'abandi bavuga ngo n'abakozi b'Imana ibyo byose ni ibihamya bihari hari amafilime hari amavideo byose ahamya abo bantu uko bagiye kwica Karegeya n'uko bagiye kujya kugerageza kwica General Kayumba ibyo byose barabibereka abandi batuya twebwe hano u Rwanda turi speciali twahagaritse genocide twateje imbere igihugu dufite abagore benshi muri parliament bakagira ngo ibyo biravuga birakora ibyo bavuga imbere y'abanyarwanda bakagira ngo nibyo bagenda bakavuga imbere ya South Africa uwa mugani nkunze gucira abo banyarwanda ngo ayubwire umucuzi si yubwire umucuzi kazi ibyo babwira abanyarwanda abaturage b'abanyarwanda babatera ubwoba ntabwo ari byo bajya kubwira South Africa cyangwa babwira ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyubashye gishaka gukurikiza amategeko n'amahame mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga kugira ngo ibintu byubahirizwe u Rwanda rero ruracyari muri bya bindi by'ubudabagizi byo gushaka kuvuga gutera imbabazi cyangwa kwigira wa mwana w'umutesi utagomba gukorwaho ibyo ntabwo ari byo South Africa barimo kuvuga South Africa barashaka gukurikiza amahame barashaka gukurikiza amategeko mpuzamahanga u Rwanda ruri hehe nibyo uwo mudiplomati yavugaga ati u Rwanda ibyo riri mu kubaza ntabwo byumvikana ibyo barimo kuvuga ntabwo bishobora kumvikana kubera ko harimo ubuswa harimo ubwibone harimo ibyo bintu ntabwo bishobora gukora rero kubera ko kuva iyi myaka yose ishize u Rwanda rumaje gukorera amahano muri South Africa nta na rimwe u Rwanda rwashobora gusobanura impamvu n'uburyo buzahagarika ibyo ngibyo ariko we aragira atya agashoramo ruswa akaba yayiha abahuye n'aba bari bose akagerageza gukoresha influence zo avuga ati nziranye na Zuma nziranye na Ramaphosa bahura ati nyabuna nyoherereza bari abantu bo muri RNC nyabuna agira buti ariko nk'uko ari Abdelkarimu yabivuze RNC ntago ari ibuye RNC ntago ari ingigira y'igiti RNC ntago ari imodoka wa driving ngo uvane muri South Africa ugeze mu Rwanda ntabwo ari ikintu uterura RNC ni igitekerezo icyo gitekerezo ahubwo Kagame yaka Kagame n'agatsiko ke bagombye kwibaza ese icyo gitekerezo kiri he naye kiri ku isi hose igi RNC icyo gitekerezo ifite ni kimwe nuko bavuga uti urukundo ni rwimuki urukundo rwakwimuka rukava he rukajya hehe ntibishoboka RNC iri no mu rugo rwa Kagame Metre Rutagana ni ukunda kubivuga ati niba ashaka kwica RNC natangire yice bamwe mu bamambure b'umuryango be kubera ko turi mu rugo RNC yagezeyo arabizi neza cyane RNC
niye Comrade Pimache uranyibukije kuko none utumye ntiwibagirwa wari ushatse kuvuga aho ngaho kuko biba na byiza iyo tuganira gutya twungurana ibitekerezo RNC ni idea RNC igitekerezo ariko usanga abantu bamwe kibagora no kucyumva impamvu ari igitekerezo wenda ubone no kugira ngo wongere ubyerabore bamwe bati RNC umuntu wese uvuye mu Rwanda arabagana yes aratugana kandi imiryango irafunguye turakira buri munyarwanda wese kubera ko ari idea urumva abandi bati none se ubu ngubu umuntu wese n'abatumaze iyo mubakire mubona kuko muba mutatu babaza ariko ikigeze nuko idea ni ukuva mu kibi ujya mu cyiza ni na bimwe Imana ivuga iti reka ibyaha ube umukristu none se uzavuga ngo kubera ko wakoze ibyaha byinshi ntushaka kuba umukristu icyo kintu kiyo kuvuga ngo RNC ni idea usanga ari abantu kigora kubyumva mbona ugasanga bafite code nabyita code yo kumva yuko hagombye kuba block ebyiri abamarayika n'abanyabyaha numva ariko iyo uvuze ngo RNC ni idea bivuze yuko turashaka abantu baharanira ukuri bakakurwanaho kandi tunabwira abo bantu bari mu kibi kuva mu kibi bakagana mu cyiza epimati ibyo bintu usobanute ukomeza kurya itekerezo ryawe
ugize neza ukomeje no ku bukristu muri bibiliya n'abakristu bose nibo bavuga yesu ntabwo yaziye abakiranutsi ahubwo yaziye abanyabyaha kugira ngo abari mu byaha bave mu byaha baze mu kuri baze mu gukiranuka ntabwo rero RNC ntabwo iriho kugira ngo ikore judgment yo kuvuga ngo wowe wahoze mu kibi cyangwa wowe ahubwo irahari kugira ngo abantu batekereze neza bave mu kibi baze mu cyiza iyo umuntu wese waba ari muri sisiteme ya Kagame yabatekereza nka Kagame cyangwa na gatiko ke akavaho akaza ku ruhande rwacu abantu benshi nta nubwo bazimi bakunda gutekereza mu mibare iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa Kagame akazi wacu Kagame abahumbye kabiri niyo yavamo akajya iruhande ntaze muri RNC Kagame abahumbye umuntu umwe ariko none yaje muri RNC ni ukuvuga ko ahumbye umuntu umwe umuntu akaza mu wacu icyo gihe niba ari umunda n'upima gutya ibiro byacu byikuba uwo muntu uvuye ahangaha ibiro bivaho ibyacu bikaza hano nibapima ibiro ijana tuhita tumurutsa ibiro 200 sinzi niba abantu babyumva ibyo rero nuko
ntabwo babyumva kuko badafata umwanya wo kubitekereza ahubwo uzasanga bavuga bati opozisiyo mwe ntimushyira hamwe imbaraga muraryana abantu bahoze muri RNC bava muri RNC bagiye ku ruhande bati byacite muri RNC ariko iyo umuntu umwe avuye ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda by the way iyo abantu bavuye ntabwo tujya kuri radiyo ngo tuge gukanda kayaje cyangwa ngo twungutse undi muyoboke rusagara wa mugani n'ukunda kubivuga neza nta n'impamvu yo gukora publicity ariko kuko bavuga ko ari idea n'abantu wera tuba tuganira niyo mpamvu ngo baje ubisobanura ute kumva yuko iyo umuntu avuye ku kibi aza mu bantu beza ari imbaraga tuba twungutse kandi biba bigomba no gutanga message ku bandi bakiri mu kibi kugira ngo bipa kuri icyo kibi bagane mu nzira nziza yo gushakira umwe bw'abanyarwanda cyangwa ibisubizo by'abanyarwanda rusange nko tubivuga
mbere yuko ngaruka kuri icyo gitekerezo reka we nansubire ku mibare byabindi navugaga abantu benshi ndongo tuvuge niba ufite dore mfite ikaramu niba dufite amakaramu atatu wowe ufite atatu nanjye mfite atatu imwe ukayijugunya nkayitoragura mpita nkurusha amakaramu abiri ntabwo nkurusha imwe kubera ko iyo wayijugunya deja mba nkurusha imwe noneho nayitoragura mpita nkurusha abiri niba hari umuyoboke umwe uvuye kwa Kagame akaza muri RNC akaza muri opozisiyo tuba tumukubye bihita tumurusha abayoboke babiri ako kamwanya kuba rero hari umuntu waba avuye kuri icyo gitekerezo kibi noneho akaza ku gitekerezo cyiza ubwo igitekerezo cyacu kiba kisa naho kikubye inshuro ebyiri donko kwigisha kwacu kuba guhise kunguka ku buryo buteye ubwoba ntabwo twabinjije zo kuvuga ngo wewe wahoze utekereza twagize amahirwe wahoze utekereza nabi none utekereje neza ibyo twigishaga byumvikanye koko ibyo bintu twabinganye ikibwana Serge aho niho abantu bari bakwiye kumvira inama irakuka si umubandi kuba umuntu yatekerezaga gutya burya ngo niyakereze mbesire kino shandu padavi abantu b'ibigo ry'ibonyine nibo badahindura imyumvire kuba rero bumva ko ari umuntu wavuze ati ariko ibi bintu bizagera hehe aka karengane
k'abanyarwanda ndibuka ko ari umuhanzi ni Alpha Blonde wabiririmbye Je pense mu ndirimbo ye yaririmbye ati tout change tout évolue ati usibyereze mbese reka ni change pas mu kanya numva ku munyapolitike Martin Fayulu turaza kubigarukaho avuga ati abantu barevoluwa mu bitekerezo la politique ni are yo kugira ngo utsinde la diversité ntabwo ugomba kugira ibitekerezo bimeze gutya ngo utareba ku ruhande wifungirane mu idebe uravuga uti ngewe meze gutya oya ugomba guhora wevoluwa ureba ibigana naho tuba naho tugana kuko politike turimo uyu munsi siyo ari muri 94 twatangiye politike turi mu makambi ndabyibuka turi muri Congo amashyaka aravuka za RDR bakaza batugomba gutanga inusu y'ibigori ibishyimbo ibigori ko ari bya seri wowe unyaka ibigori byanjye nkanje numva tugiye amashyamba amashyaka urumva ko ibintu ni ibintu byevoriwa ariko ugomba gutega kuvuga uti ntabwo nakora politike nk'uko yakorwaga muri 94 ntabwo na politiki yakorwaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri politiki y'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ntabwo ari izabikorwa mu mwaka w'ibihumbi makumyabiri na kabiri kuko tekinoloji iravanza inovesheni iraza buri munsi ni nayo mpamvu abantu bagomba kugira imitekerereze itandukanye bwa nepimaki
aho ni naho tugera tukababwira tukabigisha twebwe tubivuga ku mugaragaro ntabwo byumvikana ko umuntu wo muri iki kinyejana cya makumyabiri na rimwe atekereza ko agomba guheranwa n'amateka amateka nayo kwigiraho agatuma ureba ibiri imbere ariko kuguherana ukaba wumva ari ibyo ngibyo ni kimwe n'uko watwara imodoka bwana Serge ukagenda urebera muri retroviseur gusa aho kurebera imbere muri parabulise ureba aho ujya imbere uko byagenda uko ariko kose uragonga retroviseur ihari kugira ngo urebe ibiri inyuma aho gatoya kugira ngo urebe ko ugendera abandi nabi kugira ngo urebe ko bafite umuvuduko urebe uko wagira ariko abantu benshi rero muri politiki nyarwanda usanga baraheza muri retroviseur ni nayo mpamvu usanga ntaho bajya ntaho bava ariko twebwe twaravuze twakwemera tukagenda buhoro twakwemera tukagenda ariko tukareba imbere tutibagiwe ayo mateka tukagira icyo tuyigiraho ariko guheranwa n'amateka ororo reba abahami byagenze gutya na gutya yesi byagenze gutyo na gutya yesi muri repubulika ya mbere byagenze gutya no muri repubulika ya kabiri ariko se imbere hacu hameze hapfa imbere yacu hameze abana bacu bazabaho bate abuzukuru ubuvivi bwacu abadukomoka bazabaho bate utarebye iyo urebye umuzigo uba wikoreye mu mutima bwana Serge n'ubushize twarabivuze urebye uko wanyuze mu mashyamba urebye uko umuntu yanyuze muri uko abantu banyuze muri jenoside urebye uko abantu banyuze mu buhungiro akaba ari byo batekereza bakabipakira mu mitima y'abana babo u rwanda ntabwo rwazabaho tugomba kugira icyo tubyigiraho ariko abana bacu tukabareka bakazabaho tukabashingira fondation nyayo ihamye ikomeye kugira ngo bazabone uko bubako inzu nyayo y'ubumwe n'amahoro n'ubwisanzure bw'abanyarwanda turimo kwigisha abantu naho kuvuga rero ibyo bya twavugaga bya South Africa n'u Rwanda aho abanyarwanda barimo birangiye byita kwikoza isoni kujya gutera imbabazi ororo twebwe tumeze gukyana gutya ntago muri special muri gihugu nk'ibindi iswari mwanyuze mari n'abandi banyuze ku South Africa bo bajya bakabwira ibya apartheid uko byabagenekeye n'ibiki byose buri gihugu cyose gifite amateka yacyo kuvuga ko akangisha ugashaka gukandagira abantu cyangwa ugashaka gushyiraho uburiganya muri diplomasi ntabwo bubaho habaho inyungu za buri gihugu South Africa ntabwo izagendera ku marangamutima nk'ay'u Rwanda rugenderaho ngo ngaha ngo bajye kwirukana abantu edayeri na bya buderekama yavuze ese birukanye abantu bo muri South Africa bumva baba birukanye aranditse hehe aranditse n'igitekerezo ntabwo bazaba bakirukanye mu Bwongereza ntabwo bazaba bakirukanye mu Rwanda kandi kirani nibyo navugaga ko mu rugo kwa Kagame icyo gitekerezo kirani hari abantu batisanzuye mu rugo rwa Kagame bifuza bati ariko uyu munyagwa azavaho gihe ki nubwo abantu bagira amahoro hari abakoroneri hari abajenero benshi bifuza kuko urashaka kumvira ko nyamvumba hari atica akavuga ati ariko uyu mubura gikiza ko kazavaho gihe ki nubwo ntabivugira ku mugaragaro urashaka kuvuga ko bariya ba nabariya yewe bahamagaraga bari mu gukoordinating ubwicanyi bari abandahiro ba Dr. Ndahiro nabo bifuza ko Kagame avaho nayo ibingira yifuza ko yavaho kandi ibingira nawe yarakoze amavu abo bose rero ni abanyarwanda ntabwo ibyo navugaga buri munyarwanda wese wifuza ko ibintu byahinduka his welcome turabishyigikiye rwose twifuza ko haba abanyarwanda benshi batekereza gutyo ariko kujya kukangisha ngo ibiki n'ibiki byose igitekerezo ntabwo bazagihagarika muri South Africa kandi ubwo buriganya ntabwo bazabukoresha ngo bukunde niyo bwakunda mu gihugu kimwe ntabwo byakunda mu bihugu bibiri ntabwo kandi biragenda bikihindukiriza bwana Serge ubutegetsi bw'u Burundi ntabwo aribwo bwatanze ntuza
Deo Mushayidi
ubuse bimeze bitabitswe rwo ubuse mu Bugande ntabwo ariho bavanye Lietona Mutabazi ubuse bimeze bite ibintu birahinduka diplomasi ntabwo ari uko u Rwanda rubishaka uko Kagame abyifuza ntabwo ariko bigenda ibyo bakuri ibyo aribyo byose ntabwo abanyamahanga ntabwo bazakorera kuri santima n'ubwibone na mu nyumvishirize y'u Rwanda ntabwo bizakunda
murakoze cyane reka twakire comrade Axel no tamiteze kuri ingingo mbere ko tujye ku ngingo ya kabiri ariko nshimira barimo kunyarekera mwese utebye ko commentaire zanyu zimwe habarimo na joke rwose ni ndaseka ariko ni byiza ibyo mamutekereza ariko ikingenzi nababwira ni umwanzi w'umwanzi wawe iyo agiye ku rundi ruhande agahinduka inshuti y'abarwanya uwo mwanzi biba ari imbaraga ntitugiye mu byo guca imanza ku ntabwo twe upose ntabwo twagombye no guca imanza badwe ntabwo dufite kote ntabwo dufite urukiko ducishamo abantu ngo tumenye ngo uyu we bimeze bite ibyo bikorwa na zensitizo zibishinzwe twe ntabwo twaca imanza ngo uyu ngo ni umunyabyaha uyu ni marayika ntabwo ari responsabilite ya opozisiyo ibyo nduva byumvikana ku murongo wa telefone comrade Axel kaze mu kiganiro
urakoze cyane bwana Serge kumi kaze mbanje kugusuhuza nshuhuje bwana Ali Abdulkarim ndetse na Epimaki ntamushobora nizera ko bakomeye nk'ibisanzwe reka rero nanjye ngire wenda agakeregeshwa kanjye nakongera kuko byinshi mwabivuze mu by'ukuri kandi ndemeranywa nabyo ikibazo kiri muri ya Rwanda mu by'ukuri ntawe utakizi nuko u Rwanda nta nzego rugira nta institution rugira u Rwanda rutekerezwa n'umutwe umwe gusa kandi uwo mutwe nawo bisa nk'aho udatekereza neza muri iyi minsi hadutse uzi ko ariho guverinoma y'u Rwanda yari ku gitutu nako reka tuvuge Kagame yari ku gitutu aregwa ibyaha byinshi harimo biriya byaha by'intambara byakorewe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo aregwa gushimuta porosesa bagina aregwa ibintu byo by'abantu bapira kuri za brigade za polisi barashwe aregwa bari giswa amaraporo menshi umutima wagishije ngo twasohoraga nako twasobanuraga ibaruwa abadepite cyangwa se bashinga amategeko ba Amerika bamwandikiye bavuga bati ohereza Bwana Rusesa bagina asubire mu muryango we kuko ibyumurega na amanjwe na amafuti ibyo byose rero abirenzeho ibyaha byose aregwa abirenzeho ubwo agiye kuvuga ati RNC niwo mutwe w'iterabwoba nimuhagarike nimugire muti icyo bigaragaza ni iki icyo bigaragaza nuko mu byukuri igitekerezo nkuko namwe mwese mwavuze cyamaze gucengera kitaracengeye ntabwo bakagombye kuba bata energy zingana gutyo uko bwije uko bukeye nta kindi kivugwa ni RNC ni RNC ariko yaba bari abantu bagira ubwenge bakarebye bakavuga ati se RNC ibyo tunenga kuko nibyo ese ibyo tunenga hari uburyo twabikosora ikibazo rero gihari ni kimwe nuko nyine mu Rwanda nta rwego ruhari ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda y'ubu ngubu njye ngira ubwoba cyane yuko u Rwanda rwa nyuma ya Kagame rushobora kuzamera nka Somalia ya Mohamed Siad Barre ubwo yavagaho igihugu kigahita kijya mu muyonga kubera ko mu by'ukuri nta nzego yari yarubatse hahise haba akavuyo ishyano ryose kandi ibimenyetso bigaragaza ko akavuyo gashobora kuba kaba biragaragara aho igenda wumva n'abanyarwanda bari n'imbere mu gihugu uburyo bajya banyuzamo gutyo bakagaragaza uburakari bwabo abenshi nyine birumvikana hari abahita bacishwa mu ryoya ariko aribo n'abagerageza kuvuga akaba ari ku mutima iyo tubona abantu bafunze nk'aba Aimable Karasira si uko ari abantu badafite ubwenge ni abantu bafite ubwenge bashishoza bakomeje kwihangana igihe kirekire ariko hari aho bigira umuntu akavuga ati ibintu birarenze si we wenyine kandi hari n'abandi benshi murabona bariya abaturage bo muri Banyahe uburyo bakomeje guhagarara ku burenganzira bwabo n'ubwo bwose leta yakoresheje imbaraga nyine ifite kugira ngo bacishikeshe ariko ubona ko ari ibintu byagoranye hari n'abandi benshi leta rero nk'aho yashyize mu gaciro ngo irebe ibyo abanyarwanda bayinengayo ikomeje nyine icyo gitekerezo cyayo gihabanye cyane n'igitekerezo cya RNC igitekerezo cyo kuvuga ngo agahugu ni akacu twarakitoreye tugomba kugakoramo ibyo dushaka byose tugomba kwinjiza mu Rwanda uwo dushaka tukarusohoramo uwo dushaka tugomba guha uburenganzira bwo kubaho uwo dushaka tukica uwo dushaka nguko uko bimeze muri kiriya gihugu rero burya baravuga ngo nta uzatura nk'umusozi waho bavuga ngo iki ni Huye muri make ingira nuko bavuga iyo migani nanjye ntangiye kuyibagirwa
uko
biri kose
ibiti bya Huye
yego uko biri kose rero Perezida Kagame ibyo yakora byose nawe yagombye no mu myaka agezemo yagombye gutekereza akavuga atari kubundarwana n'iki niba ntarategetse narasibye ubu myaka ngezeho niyari yo gutuma nkora ibintu byose byazamfasha gusaza neza no kugira ngo urubyaro rwanjye ruzagire ejo heza hatekanye ariko we kubera ko nyine kuva na kera kose nta kindi azi usibye kwica ni umuntu udashobora kwihanganira umuntu n'umwe wamuganza mu bitekerezo ni umuntu wumva ko gutsinda konyine kubaho ari ukwikiza uwo mutavuga rumwe icyo rero akaba ari cyo kibazo gikomeye cy'u Rwanda ni cyo kibazo u Rwanda rufite niba ibyemezo byose agenda afata harimo na biriya byo kohereza ingabo mu bihugu hirya no hino ngira ngo mwese murabizi ko nta na rimwe twari twumva wenda icyo gitekerezo cyangwa umushinga wo kuvuga ngo twohereje ingabo muri Central Africa tuzohereje muri Mozambique nk'uko bivugwa ngo binyuzwe mu nteko ishinga amategeko binyuzwe muri Sena byemezwe hasobanurwe n'impamvu izo ngabo zigiyeyo naho bije yo kuzitunga izaturuka ibyo byose izo nzego zose arazikandagira akavuga ati njye ndategetse muhaguruke mugende ngiki kibazo gihari rero ngiki kibazo cyatumye na RNC ivuka kubera ko nk'uko mwabivuze RNC n'igitekerezo kandi icyo gitekerezo ni igitekerezo cyo kurwanya mwene iyo myumvire nk'iyo ngiyo yo gushaka gufata igihugu nk'akarima kawe bwite ugategeka abaturage mu huje ubwenegihugu nk'aho ari inyamaswa zo mu ishyamba ibyo ni byo RNC yanga kuba ibyanga rero akaba ari byo bo babona nk'iterabwoba ariko mu by'ukuri nk'uko umwe mu bayobozi bari nsigeze kubivuga ntabwo ari iterabwoba ahubwo ni ibitekerezo bibateye ubwoba kuko bibaganza ndumva ari aho ngaho nagereza bwana Serge wenda mwakomeza
urakoze cyane comrade turakomezanya rwose ube hafi ibitekerezo byawe byiza bize gukomeza gutanga muri kino kiganiro reka tujye ku nkuru yacu ya kabiri inkuru yacu ya kabiri iribanda kuri deployment y'abasirikare ba RDF batangiye koherezwa mu gihugu cya Mozambique iyi nkuru nk'uko mubizi nakomeje kubabwira update zose twagiye tubona mu byumweru bibiri nababwiye ko leta y'u Rwanda itarava ku izima kuko nababwiye ko umuvugizi wa RDF Ronald Rwivanga yari yabitangarije The Bloomberg de hano muri leta zimwe za Amerika cy'amakuru cyabo avuga yuko ibiganiro bikomeje hagati y'u Rwanda na Mozambique kuko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi mpuzamahanga ndetse n'iby'u Rwanda bashimangiye ko nyine abasirikare igihumbi bagomba koherezwa abasirikare igihumbi bavanze na polisi bagomba koherezwa muri Mozambique uyu muvugizi wa RDF yongeye gutangaza ko ngo RDF yatangiye koherereza abasirikare bayo nyine kandi bagombye kuba bagezeyo bose ejo ku wa gatandatu iyi nkuru rero urebye ntabwo njye nshaka kwibanda gusa ku bikorwa byakozwe n'u Rwanda cyangwa na RDF uyu munsi ahubwo ndagira ngo turebe no mu yindi miryango itandukanye ku ruhande rwa SADC ku ruhande rwa European Union reka mere wenda kuri European Union ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Buraya muri Afurika yahaye uruhushya cyangwa yavuze ko nyine bahaye green light uriya muryango ngo gukiraho ubu itsinda rya gisirikare rigomba kujya muri Mozambique kugira ngo bafashe gutoza ingabo zabo z'abanyaburaya cyangwa zije gufasha ingabo za Mozambique kurwanya abayoboke ba jihad mu majyaruguru ya kiriya gihugu cya Mozambique urumva ni European Union kandi bakaba bategerejwe guhura mu nama y'abaminisitiri izaba baravuga ahangaha ngo abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu muryango w'2027 bagomba guhura mu nama iziga kuri kino kibazo cya Mozambique izaterana ku wa 12 Nyakanga urumva rero uyu munsi hari uyu munsi turi tariki ya 9 12 Nyakanga rero byagombye kuzaba ari kuwa mbere abaminisitiri 27 bo muri European Union ububanyi n'amahanga bakaba baziga nabo kuri kino kibazo cya Mozambique ku buryo bagomba gufasha Mozambique kugarura amahoro wo kurwanya iriya mutwe ngo wa jihadist cyangwa wa kiyisilamu aho ni ku ruhande rwa European Union ku rundi ruhande nanone bakomeza bavuga turacyari mu Buraya bavuga ko ambasaderi w'uyu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Buraya yavuze ko kandi hari ibindi bihugu birimo igihugu cy'u Bufaransa Ubutaliyani Espanye biteganyije ko bizatanga abakozi ku bijyanye n'ubutumwa bwa gisirikare nyine bagomba kujya gutoza ziriya ngabo urumva si u Rwanda rwonyine na European Union nayo iri demarite tutibagiwe n'igihugu cya Portugal nacyo cyakoronije Mozambique ku ruhande rwa SADC nayo nk'uko yabikoze mu nama yayo ubushize hashize nk'ibyumweru birenga 2 niba nibuka ikaba yatoye itegeko rishyiraho brigade igizwe n'abasirikare n'abapolisi bagera kuri 300 ku ibaruwa yandikiye Secretary General wa Nations Unies Antonio Guterres yagiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 iyo baruwa irabwira Antonio Guterres uyu muryango ugiye kohereza nyine ingabo mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique ariko bakaba bamusaba yuko agomba gusobanurira ibindi bihugu biri mu kanama kamoro ku isi impamvu y'imisiyo igiye kuba iyi baruwa yabo rero by the way ibaruwa umuntu wayirikinze bwa mbere kuri Twitter yari budome Nduhungirehe yishongora avuga ati nyuma yaho u Rwanda rugaragaje ko rugiye kohereza abasirikare yaramaze gushyira ibaruwa y'u Rwanda ahita ashyira ya SADC yasobanuraga nyine ibyo babwira Antonio Guterres na UN n'akanama agomba gusobanura akanama kamaro ku isi ibisabwa ko bo basaba bije hari bije basaba y'ibigomba kugenda kuri abo basirikare n'abo polisi n'ibiti byose ndetse banasobanura ko manda yabo izamara amezi atatu kandi ishobora kongerwa muri iyo baro bashimangira yuko bazatajya kohereza abo basirikare n'abo bapolisi cyangwa na staff babo kuva ku tariki ya 15 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka bakuva komisiyo yabo ari amezi atatu ariko ishobora kuzongerwa urumva rero uriya mwambasaderi yatangiye gusa nk'upulse moke nyine sadeke amaze kugaragaza ko abanyarwanda ari abantu nyine bihuta cyangwa bakorana ubushake nyuma yaje gusanga wenda ko arimo gukora skandali muri diplomasi ahita asiba iyo Twitter nta hantu mwayibona ariko ku bantu b'inkwakuzi nyine bari bamaze kuyifata nanjye ndayifite ndaza kureba uburyo nyishyiraho so urabona rero ko ni ikibazo gihari kandi kirimo kuvugwa nubwo Leta y'u Rwanda yihutiye kohereza abasirikare babo ariko SADC nayo ifite iyo gahunda kandi izakorwa kuva tariki ya 15 kandi baramenyesha Loni uko bigomba kugenda urumva ko ibintu byabo bica muri protokole z'umuryango w'abibumbye bizwi atari nk'ibindi bikorwa mu ibanga bya Leta y'u Rwanda ukabyuka avuga uti bigenze bite so ni ikibazo rero abantu benshi bakomeje kwibazaho aho tuvuga tuti abana b'abanyarwanda babaye ibicuruzwa kandi rekaba bicuruzwa kuko kubagomesha mu Rwanda n'ubu ntabwo afite icyo aba nari nabibabwiye mu kimwe gishize mbabwira nti Brigadier General harya ari Brigadier General uriya Kagame yari Colonel amugira ejo bundi Brigadier General yanamuhaye ririya grade nyuma mu bandi ndakeka yitwa Mwizi Pascal n'abandi bamwe barangije ejo bundi bari barangije hari inyakinama bamwe abantu barandikaga taya magrade barimo kugenda babazamura na yayi misiyo ya mbere rero bagiye kujyamo ni iyi ngiyi bari muri Mozambique babizi bakaba baduha amakuru ko bamubonye hariya kandi rero nazamubonye ari z'ukubura umuvandimwe Kasiye na Muhanga bifite n'ukuri ariko ku makuru arimo kuva muri Mozambique no kubashimangira yuko Brigadier General Muhizi amaze iminsi muri Mozambique bamucira igera kuri kaminuza z'abanyarwanda zihari rero bakaba bavuga yuko no kugira ngo Kagame amwibagire kumuzamura mu igrade cyangwa yamwibagiwe ariyo yari yibereye ngaya makuru rero radita ukirimo kubona ikindi nanone kuri iyi nkuru ku bintu bagiye babyandika cyangwa babivuga nuko abanyarwanda bemeye bati none turi ibicuruzwa kuba nta rwego na rumwe bicamo Kagame agafata icyemezo nk'iki cyo kujyana abasirikare atabaje sena atabaje inteko ariko ukabona SADC irimo gukora ibintu bikiye muri protokole zaba iz'umuryango barimo ndetse n'umuryango w'abibumbye ibi byanyishije operasiyo Turquoise uburyo bavuga ngo igomba guca muri ibi n'ibi n'ibi ikabaza ikajya ahantu hose bakayemera mbere yuko igera no mu Rwanda kandi tuzi ko na FPR irwanya ariko nimumbwira abasirikare b'abanyarwanda bagenda nta rwego rwabemeje mu gihugu nta rwego rwabemeje muri East African Community ko niho babarizwa by the way East African Community nayo igombye gutora niba koko ibyo bihugu byari bikwiye kudeployinga mu wundi muryango ariko urabyutse uti amasezerano mfitanye n'iki gihugu ngendagiye ngiye kujyana abasirikare banjye uburyo mbyumva ntawe nkwiye kubisaba uburenganzira bwa anyway ndumva iyo uditumvikana wenda uzi kwigaruka mu kanya reka mpere kuri Ali Abdul Karim Ali iyi nkuru ni inkuru abantu barimo kwibaza mu gihe SADC ivuga iti ndacyaca mu bintu bireba na protocole yo kwemeza deployment yabo mu muryango wa SADC ubandikero ni bayisobanura ibikwiye gukorwa muri iyi minsi isigaye banayibwira ibisabwa kugira ngo bajye kubungabunga amahoro ingabo z'u Rwanda zo ziravuga ngo zigiye kwitabaro kugarurira amahoro Mozambique yaba umudepite yaba umusenateri yewe n'abandi bantu bavuga ngo bafata ibyemezo mu Rwanda nabo babyumva mu itangazamakuru bamaze kugenda ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo Comrade Ali Abdul Karim
Serije urakoze cyane nsuhuze Comrade Axel namushimire ibyo twunganiye muri kiriya gitekerezo Serije nongeraho wenda ibyo twibagiwe no kubwira abantu bavuga guta abantu baba bavuye muri FPR cyangwa aho bava hose bagana ihuriro indangagaciro z'ihuriro hari impamvu dufite indangagaciro zo koroherana zo kubabarirana zo kwihanganira nazo gukora ibyo bintu byose nitutazigira izo ndangagaciro ni zimwe muri tools cyangwa ni bimwe mu bidushoboresha binaduha icyizere yuko nituzikurikiza tuzagera kuri bwa bumwe natangiye mbifuriza kandi biri mu bituranga nk'ihuriro nyarwanda so bwana Serge ibi ni ibintu biri interesting ariko bigaragaza impamvu ya mpamvu yacu ya mpamvu navuze twahagurutse ya mpamvu ya cya gitekerezo kitwa cyabaye ihuru y'uro nyarwanda Serge tugomba gutekereza nk'abantu nyine b'iki gihe b'ikijyambere tukaba patriotic bari abasirikare b'u Rwanda ni abana b'abanyarwanda ni barumuna b'abantu ni bakuru b'abantu ni biki bamwe ni barumuna b'abandi banafunze bambuye amazu basenye bagize biki bishe bagize biki bariya ni abana b'abanyarwanda Serge tugomba kubatandukanya na Kagame ibi bintu tugatangira kujya dutandukanya inkozi z'ibibi cyangwa igituma abantu bakora ibintu bibi n'abantu barimo kubikoreshwa kuko bo bagiye muri biriya ariko n'ubu barimo gukoreshwa tukareba ukuntu twatangira kubitandukanya kugira ngo dushobore kubabwira tutiyo bagutumye ngo genda kwica umuntu nk'umwica ubwo nibishoboka umuburire cyangwa nawe uhunge ariko kugira ngo noneho tunabahe n'icyo cyizere kumva yuko tudahanganye atari bo duhanganye nabo twe duhanganye na Kagame na system ye mbi cyangwa iba hari system ihari twebwe turashaka gushyiraho muri ziriya ntego zacu system yindi nshya ubundi iyindi mikorere mishya iyindi mitekerereze mishya ariko tuzakoresha abanyarwanda tuzabigisha tubahugure tubagira ibiki ndashaka ngo bino bintu byabaye turebe ukuntu tugenda tubihuza nibyo tuvuye ganira ikiganiro cyacu kibe connected kuko tuvuye kuvuga wabibaje neza uti abantu bamwe baravuga ngo nimo muzana abantu ba FPR ngo kandi mwakabaye mubarwanya mugira ibiki no bari abasirikare n'abana b'u Rwanda kandi Kagame navaho na leta ikavaho bagashyiramo system nziza bari n'abantu bari trained babaye trained ku mafaranga y'abanyarwanda babaye trained kumfashanyo amahanga yahaye u Rwanda kandi tuzi yuko benshi bari fully trained nuko iyo training yabo bahubwo bayidivitinga kubera system mbi kubera umuyobozi mubi bagahinduka
igisirikare n'abasirikare b'umwuga bari professional
bagahinduka aho kugira ngo babe professional bagahinduka ab'umuntu kuko bari kubera professional bakabaye ibanga ariko ikibazo nubwo ubuyobozi bwo hejuru bagomba kumvira Kagame ubanza wumva ibyo babavuga Serge amaze kuvuga ibyo rero tugomba kumenya ko bari abasirikare ari abacu kandi umunsi waje nabo bagomba kuba pati ya resistance navuze Jefferson yavuze ati mu gihe akarengane kahindutse amategeko ni inshingano za buri munyarwanda yaba umusirikare yaba umusiviri yaba umuganga buri munyarwanda wese guhaguruka akabirwanya akarwanya ko karengane so iyo sisitemu yabishyizeho agomba guhaguruka akayirwanya tubyumvikanaho ibyo rero neza so abasirikare b'u Rwanda bari professional bafite ubushobozi kandi bafite n'ububasha bwo kuba bafasha abandi aho bitandukaniye ni rero Serge ukoze neza kuba wazanye bino bintu kandi Serge ndazaka mpabanyarwanda mbaha example ya bino bintu Serge mu bihumbi mu gihumbi kimwe magana urwanda mirongo irindwi n'umunani abasirikare ba Tanzania bafashije abasirikare b'u Rwanda abanyayuganda bari barahunze barimo Obote abitaga abasirikare b'Obote barimo abayoweri Fronasa barimo n'abandi n'utundi duce kuza kuvanaho Idi Amin umunyagitugu Idi Amin bahageze nko bagasubira inyuma baratinda abaganda barabanga barabirukana babirukanye nabi cyane kandi baza mbere babitaga abakombozi baretazi ariko bagiye kugenda babintubye babanze batabashaka bavuga ngo nabajura n'ibiki byose hagu umwaka washize Serge wari muri Congo byabaye ku banyarwanda babakira banagenda byose urabizi kunwa amasaba babahe ngo bagende nuko bakongomani bishimye bagende uko bishimye bavana ho mu butu bi byaruswe nuko bishimye barimo kubirukana iyo uvanye umusirikare ukamufata ukamutwara ahantu bitanyuzemo ngo watunganyije inzego zabizawe zo mu gihugu zabizabiriya bihugu bakamenya ngo bano bantu baraje hari cyo hari mission baziyeho baramara igihe kingana gitya basubireyo niba birenza mwongere mu bitunganye ariko habeho hari ikintu kibwa kiti bano n'abasirikare b'abanyamahanga ntabwo ari abasirikare ba perezida w'u Rwanda cyangwa ba perezida wa Mozambique hagomba kubaho uburyo bw'imikoranire iyo butabayeho abantu babaye bamasanare babaye bacanshuro birafuye n'abacanshuro rero abaturage barabanga Serije rero Sadak urabona iyo n'umuryango bufite na protocole bandikiranye ariko yagiye muri Loni mu kagakiko k'amahoro kashyizweho na Loni kandi kubaho n'isi yose iti turashaka gusaba yuko abantu bagenda batya ibaha terms of reference igihe n'ibiki byose bariya nibabyemera bashobore kujya nibajyayo Serije bazaba ari protected na UN nibyo turukwazi wavuze ubona u Rwanda rwashatse kubeshya ngo gushyira abafaransa ngo bakoze bari ubwigize uruhare muri genocide bakoze ibyo bagize iki ubanza warazanye Professor Charles Kamba nawe ukabikubwira ntushobora kubarega kuko bari kuri mission ya UN bari bahawe uruhushya na UN bari bagiye gutabara bari abasirikare b'u Rwanda ntangiye mvuga ngo ni professionals yibyo ari kunyura mu buryo bwiza bari kugenda neza ubu ngubu n'abacyanshuro nibagira icyo baba cyangwa akagira uzabarega muri Mozambique bazafatwa nkaho bakoze ibyaha kandi batemerewe ubwo bwenge bukereho bwa Kagame Serije abanyarwanda bumve ko system mbi ituma abagiriramo ingorane ari abanyarwanda ariko none n'igihugu bwacu ikanura no ku kindi kintu Serije tumaze iminsi tuvuga ko twataye ibara mu karere umunyarwanda wese umuntu ashangwa bwihakane abari abahutu bihakana iyo bamubaje ngo wowe uri umunyarwanda bamwe batinya kuvuga ko bari kumubaza ngo uri bwoko ki kuko navuga ngo uri umuntu bari igikurikiro bambwira ngo uri umugenoside ubu natwe b'abatutsi turatinya kuko bishobora kuvuga ngo nawe uri wakaga muri umwicanyi uri DMI Serije iki kintu ni ikintu abanyarwanda bagomba gutekereza bakareba impamvu cya gitekerezo batangiriyeho kitwa urunyarwanda kazi ni ukugira ngo mbere na mbere umunyarwanda ahaguruke asobore kuvuga ati iki ni kibi ntabwo ndi pati yacyo kandi agaragaze ko ari mu kukirwanya muri process iyo ngiyo mu gukora ibyo ngibyo araba yerekana ko ikibazo atari u Rwanda n'abanyarwanda ikibazo ari agatsiko kari Kagame n'abantu bakiba muri Rwanda n'abana b'abanyarwanda b'abasirikare nibagerayo bakabyanga bakaba batoroka hagira abakira bavuga bati badutwaye mu bintu binyuranyije n'amategeko y'abanimyumvikirane na treaties za Loni badushyira mu bintu by'ubucyanshuro ntabwo dushaka gukora bino bintu ariko nibatabikora batyo iki ingaruka zizaza zizabazira kandi Kagame bazaba yigaramiye so Serije mbere na mbere abanyarwanda banyuze mu buryo bwiza bakaba babikora neza kandi buri muntu wese buri munyarwanda wese yakabigizemo ishema no kurangwa u Rwanda rwo rufasha abandi ariko ntabwo babikora icyo ni icya mbere ariko icya kabiri abari abana batwayeyo babatwaye bari ku risiki yo kuzitwa inkozi z'ibibi bashobora kuregwa ibintu byose ibyo ari byo byose n'ibiki byose ubanza rero nibyo bashaka kurega abari Central Africa n'ibiki byose n'aba bandi ubanza rero abari hariya bagiye
Afrika
Central Africa ubanza urabonye abo bashatse kurega icyo bakoze barabwiye ngo basubire iwabo gusa ubanza ari abarundi n'abanyarwanda bavuga ngo hari abo bagize kuko bari mu mission ya Loni bari protected na Loni Sadaka rero iyo yabisabye u Rwanda rwo ntabwo rwabisabye muri bya bintu byo gushaka kwerekana yuko ari abibone ariko banapruvingira isi n'abandi bantu bafite ubwenge yuko mu Rwanda inzego system ntayihari ari umutwe umwe gusa utuma abantu basara kandi ubundi ibintu byagakozwe binyuze muri framework nziza mu bintu yatekerejweho byagize oversight ya paroma sena abanyarwanda bose bakabibanga into bagenda bakagenda bafite support bahagira n'icyo baba bakabafite niyo protection ya UN ariko n'ubu bafite na protection y'ibihugu wenda nk'uko uvuze East African Community nk'uko uvuze African Union bari muri iyo framework ibintu by'abantu gukora ibintu kubera umutwe umwe umuntu yarose akavuga atereka nkora iki serije ingaruka zabyo ni mbi cyane kandi ikibazo nuko zirengerwa n'abanyarwanda so iyi mission reka tuyirindire tuyirebe izaba gatogo wumve bamwe bazaba bafite urushya rwa Roni baba n'aba European Union nabo urumva batangiye kujya muri prosesi European Union kugira ngo nibajya kubatuma abatume bafite urwo rushya rwa European Union of course bazasaba n'urwa Roni hanyuma nibirangiza hagenda abandi badafite uruhushya urwo arirwo rwose ubwo rero niho bazagaragariza abantu tuvuga ngo bafite ubwenge n'abadafite ubwenge babahubutsi babibona urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali ndagira ngo wenda ngaruke kuri Comrade Epimaki ku Banyarwanda bumva yuko kwihuta ari igikorwa cy'ubutabazi nyine bumva yuko n'ubundi byanatinze baba badagomba kurebera aho abantu bapfa cyangwa bamenerwa amaraso ku Banyarwanda bo rwose bavuga bati twaranatinze twaragiye kera hashize ariko kanibazo ati abandi kuba batinda muri process nuko badakundikira mwa muntu nuko batazi ko bari abaturage bo muri Mozambique y'amajyaruguru barimo kugirirwa nabi muri Cabo Delgado batarimo kwicwa ariko ikibazo rero nuko ibaza ngo kwihuta ku Rwanda niko nge mbabona ntacyo ruhate kandi bigakorwa nta wundi munyarwanda ubizi bikaba bintu biri kuri Kagame n'abandi bantu bake mu gatsiko baba bafite dire zabo gusa
u Rwanda rwohereje muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado itsinda ry'abasirikare n'abapolisi bose babarirwa mu gihumbi mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'iterabwoba ku ikubitiro ku munsi wa mbere wo ku ya gatanu abasirikare 156 bo mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abapolisi 40 bose bafashe indege ya Rwanda yabirikiza muri Mozambique nyuma yo guhabwa n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Mbaraka Muganga ari kumwe n'umuyobozi mukuru ungirije muri polisi y'igihugu DCG Felix Namuhoranye babaha impanuro inyuma yaho u Rwanda rusabwe ubufasha na leta ya Mozambique mu rwego rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba ikorera muri iki gihugu izi ngabo z'u Rwanda zizakorana n'ingabo za Mozambique ndetse n'ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC mu kubungabunga umutekano mu bice byatoranijwe aho muri Mozambique izi ngabo z'u Rwanda zizatanga ubufasha kuri leta ya Mozambique haba mu bikorwa by'intambara no kubungabunga umutekano ndetse no gukora amavugurura mu birebana no kubungabunga umutekano ikindi gikorwa kiri mu rwego rw'ubufatanye hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Repubulika ya Mozambique nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi mu mwaka 2018 bishimangirwa n'umuhate u Rwanda rufite mu kurinda abasivile mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi yagiriye uruzinduko mu Rwanda agirana ibiganiro na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ibiganiro byibanze ku bufatanye mu kurwanya iterabwoba mu mwaka 2016 na 2018 ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeranye na politiki imiyoborere
Radita Huka ngai nguko rero Leta y'u Rwanda yo iravuga iti ndagendera ku masezerano y'ubufatanye nagiranye n'iki gihugu muri Repubulika ya Central Africa nasinyanye amasezerano n'iki gihugu n'ahandi ariho hose Leta y'u Rwanda ni kuba yumva kandi bumva kuba ari proud nk'abanyarwanda kumva ko batarebera ahantu hari intambara ahantu hari kumeneka amaraso Comrade Epimaki nta wanze ko ingabo z'u Rwanda zijyayo nk'uko ari yabivugaga ariko bice muri protokole zizwi abadepite bamenyeshwe aho abana b'abanyarwanda bagiye kujya sinimenye uko bagiye kwitwara banamenye bati abazagwayo kuri uru rugamba imiryango yabo izahabwa iki abanyarwanda heho bicuruzwa bamenera amaraso buri gasozi kose kandi inyungu zikajya mu mfuka w'akaga n'abandi bacancuro iki ni ikintu cyumvikana nkanjye ndibaza ni abapfakazi impfubyi abasirikare bazagwa hariya bazasiga zizitabwaho zite mu gihe tuzi neza yuko n'abari mu gihugu batitabwaho hano ni nko kureclaiminga uburenganzira bw'abasirikare kugira ngo nabo bagire ijambo turabizi neza bagiye mu butumwa bw'amahoro hari amafaranga bagenerwa imiryango yabo igomba kwitabwaho ariko mu Rwanda urabona ko abana basikaye bakagame ni ibicuruzwa bya Kagame acuruza uko ashatse atitaye ku ngaruka z'abagiye gutakaza ubuzima hari ijambo ryawe bwana ipima kina mushobora
urakoze bwana Serge mbere yuko nkomoza kuri icyo kibazo ubuze cy'uburenganzira bw'abasirikare cyangwa uburenganzira bw'abanyarwanda ku bana b'u Rwanda abo basirikare bahindutse ibicuruzwa nagira ngo mbanze mbishyire muri context izi ntambara zimeze zite wenda abenshi bashobora kwibaza bati ni gute abo bayisilamu bagira bacu ukabona bikubise muri Mozambique ubu iyo tubishyize muri geopolitique hari ibintu bibiri hari ubukungu ku isi hakaba na politike na diplomasi hari amakampani hari ibigo bicuruza intwaro bigomba kugira inyungu bigomba kwexperimenta intwaro zazo donc biba bifite intere ko haba intambara aha hariho hose ahantu hagenywe intambara zikaba ni nayo mpamvu ubona ukajya kubona muri Afurika intambara ziri muri Mali muri Libya Central Africa muri Niger mu gice cya Cameroon hafi muri Nigeria hakaba Congo Kinshasa hakaba Central Africa hakaba muri Ethiopia muri Tigre none haje no muri Mozambique muri SADC aho hose waje kuki aho hose hari intambara ebye nuko ibi abashaka gucuruza intwaro baba babigenye bagashakisha impamvu yose yatuma haba intambara n'ibihugu nyabyo ubwabyo bikabyemera noneho banyiri ibihugu ibihugu bikomeye nabyo ntago bibyanga kubera ko bizamura ubukungu bwabyo mu rwego rwo gucuruza intwaro ni nayo mpamvu rero usanga bagira batya ukabona muri Afghanistan habaye intambara bakagenda bakagumayo bagatampuriza nk'uko abangaba bagiye kuvuga ngo bajye muri ntuza muri Mozambique ukabona muri Afghanistan bavuyeyo abatalibani bakongera bagafata igihugu wabibonye urabibona Serge uko birimo kugenda ibi byose sera geopolitike yuko
ariko badwe wibuke ko perezida wacu hano Joe Biden mu gihe avuga ati ngiye gukata ingabo zanyuma zigiye kuza abajihadiste nabo baravuga bati tugiye kwiruganiza natwe ugasanga izo ntambara ntabwo zirangira bitewe nuko harimo umukino wa politike
exacto murabyumva izi ntambara abanyamerika n'ibi bihugu byose by'ibihangange bashatse ko zirangira zarangira ni imikino baba bari mu gucuruza intambara bari mu gucuruza intwaro zabo bari mu bukungu bwabo bari mu kubudevelopa mu gihe abandi turi mu kujyana mu gihe muri Afurika turi mu bindi bidafite agaciro turimo kwica abana b'igihugu bamwe bacuruza intuza ariko rero tugarutse uko u Rwanda rurimo kwishora abandi barabinyuza mu miryango mpuzamahanga bakavuga bati turanyuza muri SADC abandi bari mu muryango umwe bw'iburayi bati biragenda gutya u Rwanda rugo rurishoye ni gute SADC ifite South Africa ifite Tanzania ifite bira bihugu byose bifite amafaranga birimo kugenda bakabaza muri nations unit bati muduha amafaranga yo kujyanayo mu gihe u Rwanda rwo ruri mu gushora budget abana b'u Rwanda barimo kwicwa n'inzara bo bakikorera intwaro bizira intwaro zose bajyana ntago ari Mozambique izibaha nibo bazijyana bo bazafagitira Mozambique par après ibyo urabyumva bwana Serge ari ibiryo ari imbunda ari amamodoka abasirikare b'u Rwanda bazagendamo n'u Rwanda rubatanga ariko fagitiri izahabwa Mozambique bo baravuga bati reka tugende twihute ubwana Serge sinzi niba wibuka uko Macron yagiye gupfukamira Kagame n'ibiki byose ndibuka ko twakoze commentaire tuvuga ko bimwe mu mpamvu ubufaransa burimo gupfukamira u Rwanda barimo ko nange ngo ubufaransa Macron kubera ko nabo nabyita ubufaransa bwose harimo n'iriya dossier yo muri Mozambique kubera ko harimo iriya petroli ya totali hari miliyari zirenga magana abiri z'ama euro ziri anje abafaransa badashaka gutakaza za peteroli. None rero kubera ko bafite igikoresho igitiyo ingorofani yo kuvuga batereka twohereze bari abamerisoneri amafaranga buriya n'abafaransa bagiye kuyatanga u Rwanda amafaranga yose bagende bayabahe ariko bazarenga bayishyuze Mozambique. Niyo mpamvu nta burenganzira bashaka barabizi babo baravuze bati nta kindi gihugu gitegetswe nabi gifite umudigitateri ushobora gukoresha abaturage uko ashaka uretse u Rwanda ntabwo nta kindi gihugu gishobora kubikora uretse u Rwanda rwonyine. Donc ni nk'uko wabona ikintu washora nicyo kintu cyonyine ushobora gukoresha mabi nicyo gihugu cyonyine ushobora gukoresha mabi muri kariya karere bigakunda. Niyo mpamvu makuru rero yabyemeye akavuga ati reka tukoreshe u Rwanda ni ruwo rufite umuperezida abaturage badashobora kugira icyo babaza niyo babaje ahita baca umutwe niyo babajije nta kibazo donko ntabwo ari kubibaza u Burundi ntabwo ari kubibaza Kongo ntabwo ari kubibaza ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. U Rwanda rwo ruri avantiye mu gihe abandi bakiri mu kunyura hirya no hino bavuga bati dukeneye budget tugize gutya u Rwanda rwo rwahise rugenda ako kamwanya kujya kwicisha abana b'igihugu ku mpamvu batazi ku kintu bitazungukira u Rwanda ahubwo bizungukira Kagame amafaranga yose azaza ari araya Kagame ntago azaza araya abanyarwanda. Wigeze unakomoza uvuga uti abagiye gutabara babona amafaranga babona ngaho se bwana Serge niba bari abo muri Nations Unies niko twese twari tubiza abajyaga muri za Haiti abajyaga muri za Sudani babemerera amafaranga angahe ariko nta na 30% babona andi yose ahita ajya mu mufuka wa Kagame na FPR. Donko ntago bariya bagiye mu ntambara y'igihugu bagiye mu ntambara ya Kagame bwite y'izima rya Kagame n'amasezerano yo bwite na ntuza na makuru ariko ntago bagiye gucungura igihugu nta ibyo ntaho bizandikwa mu rwego rw'igihugu rw'uko rwakoze igikorwa iki n'iki ahubwo ni Kagame ubwe ubyiyanditseho n'abo bana b'abanyarwanda agiye kwicisha aho ngaho. Ibyo rero nibyo navugaga nti tugomba kubishyira daro context ya geopolitique izi ntambara zirimo kubera iki zirimo kubera kugira ngo barusheho gushegesha Afurika barusheho kuyishyira muri izo ntambara asigaye abandi bayore ubukungu bwa Afurika nk'uko babushaka kubera ko Afurika yabyaye ibigwari bemera izi ntambara bakazishoramo bakazikora nk'uko Kagame abazemeye gutya nk'uko perezida wa Mozambique aho kugira ngo akurikize amabwiriza ya SADC arimo we yavuze ati oya nifitiye amasezerano na Kagame. Ese yaza we kuba umunyabwenge ntabwo yakumva kuki Kagame afite izo interest. Ariko rero najya ngo nibutse ko Kagame ntabwo ari ubukungu bw'ubwonyine akurikiye ahubwo ari muri ya gahunda ya ntuza ya Kabarebe. Muri Mozambique niho abanyarwanda bashoboye kugenda bari etaburitsa bakora baracuruza birakunda nibo Kabarebe yahigiraga cyagiye atabo bana tugomba kubabuza kwiga. Ubu rero barakenyera bakomeza abacuruzi b'abanyarwanda bari muri Mozambique uko yohereje abasirikari igihumbi bemewe nikazohereza n'abandi basirikari b'abasivili bambaye igisivili b'abasirikari bwo kujya kubahungeta bwo kujya kubiri kunyuma kubica abatemeye kujya gutinya muri za ambasade tukajya dusanga imirambo yabo muri mu nyanja y'Abahinde tukajya tukumva kanaka bamunize bamuteruye nk'uko banyereje kansiye nta muhanga tukaba tutazi na nungu bahaherereye nibyo bigiye kuba ku banyarwanda. Ariko rero mbere y'uko ndagiye ibyo barabyumva turabivuga ni ibibazo bikomeye cyane ku banyarwanda bahari ariko batekereza iyi si tuzayihunga kugira ngo tuzajya duhungira mu gihugu aha ngaha Kagame aho dusangiye ahatwicire duhungire mu handi twongere ahatwicire duhungire muri Malawi buke bavuga ko bagiye kudusubiza mu nkambi tujye muri Mozambique abarahageze tujye muri South Africa. Isi yabaye ntoya tugomba gusubira mu gihugu cyacu tugomba kwirwanaho nk'abagabo ibyo kuvuga ngo tuzajya duhunga dusanze ahubwo nidushyire hamwe hano hari ihuriro nyarwanda rifite ubushake bugaragara kandi rifite gahunda igaragara rifite n'intego zigaragara buri wese turabisobanura uko bishobotse abantu umunyarwanda uwo ari wese ko dushaka kubanaho kari agatsiko tugashyiraho ubuyobozi bubereye abanyarwanda bose uko bakabaye tukimakaza ubumwe amahoro n'ubwisanzure nibadutere inkunga tuvaneho buriya buyobozi naho kuzajya duhungaho Kagame dusanze tugahungaho Kagame dusanze ntatazadusanga no muri Nicaragua azadusangayo Bwana Serge nibwo butumwa mpaye abanyarwanda sirito abari muri Mozambique nibahaguruke bakenyere badushake tujye kuvanaho kari agatsiko aho kugira ngo kazabamarire muri Mozambique urakoze
urakoze cyane epimake urakoze cyane epimake kuri iyo komantere navuze bamwe barimo kwandika banabaza bati nizihe ngaruka mukeka ku muzi abanyarwanda muri Mozambique ubaye nk'ubikomozaho ikindi nanone kubanyandike bati mutekereza iki kuri imyitwarire ya Kagame ahubwo ngiye mpita ninibuka Kagame murabyibuka ejo bundi yivanga mu ntambara yo muri Ethiopia mu karere ka Tigray avuga ati umuryango w'abibumbye wari ukwiye gukora intervention abandi bati uhinduye ututse kandi umuryango w'abibumbye kandi wari umaze iminsi uvuga ati twebwe abanyafurika African Union dukwiye kwishakira solution y'ibibazo byacu none urasimbutse uti uhamagara Conseil de Securite n'umuryango w'abibumbye ukora intervention muri Ethiopia muri ya ntambara ya Tigray nanone hari inkuru yanditswe abenshi bashaka kubona atarayibonye aho nyine bavuga ngo bagereranya Kagame nyine nka mpereri bati umwami w'abami Paul Kagame imbeba yiganye intare inkuru yanditswe n'umwamikazi wa Sheba ibintu nk'ibyo aho abanyetiyopiya nyine bifatiye kaga ku gahanga cyangwa iyo nkuru ku batayibonye naza kuyibashiringa bareba nyine kugereranya Kagame imbeba yiganye intare ni ibingibi rero Kagame ahinduka buri munota ku mwanya umwe n'umupanafarganisme ku rundi ahindutse imperialiste w'abamata ibihugu ahindutse ni umuntu udashaka kumenya imitekerereze ye biterwa n'inyungu ze aho zigana n'aho ziva amaliti kremesha arahari uko bagiye bamwandika bamaze kubona ko ibibazo by'abanyafurika arashaka ko bikemurwa na Conseil de Securite ubundi ni UN yagombye kubikemura ubundi sinzarebera muri Afurika ngomba kuzana ko dutabarana ubwacu tukicara gisigare kimwe Comrade Axel iki kibazo cya Mozambique nawe urimo uragikurikirana nagira ngo nguhe umwanya nawe utubwire icyo utekereza kuko havuzwe byinshi kandi icy'ingenzi kiranga ni ukwemera ko abanyarwanda aribo bazagwa muri ya ntambara intambara yose igiyemo igira ibitambo igira abantu babigwamo ariko se ko nta silence tubona ku munyarwanda kuko turimo kubona SADC ishakira abasirikare bayo Comrade Axel
urakoze Bwana Serge reka nshimire bagenzi banjye ibisobanuro batanze kandi byiza reka tubanze twibukiranye ibihugu bigize SADC bwana Serge hari igihugu cya Angola hari Botswana hari Comore hari Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hari Eswatini nayo iri mu bibazo muri ino minsi hari Lesotho hari Madagascar hari Malawi hari Mauritius hari Mozambique hari Namibia hari Seychelles hari South Africa hari Tanzania hari Zambia hakaba na Zimbabwe ibyo bihugu byose Kagame arabirebye asanga ari ntacyo bivuze ari feke nta mbaraga bifite byo kuba byatabara igihugu mugenzi wacyo biri mu muryango umwe wa SADC nanibutsa abantu ko ubungubu Mozambique ari nayo iri ku buyobozi bwa SADC muri kino gihe ahangaha akaba ari n'ikibazo cy'uriya mu perezida mu by'ukuri wa Mozambique ku buryo nahamya yuko yaba yaratse ubufasha bagenzi bo muri SADC cyane cyane ko nabo bayoboye umuryango ubwo bufasha akabubura ahubwo ni amadiru nyine yifitaniye na perezida Kagame hejuru y'ibyitwa ngo kujya gufasha kiriya gihugu kurwanya cyangwa se gutoza ingabo kugira ngo barwanye iyo mitwe yitwaje intwaro hihishemo ubujura bw'umutungo kamere wa kiriya gihugu cya Mozambique ariko hakazamo n'izindi muri abo igihumbi bagiye kujya muri Mozambique abazagaruka n'imbarwa kandi abazasigara misiyo yabo ngira ngo ipima cyayisobanuye no kujya guhungeta abanyarwanda muri ya gahunda bimakaje yo guhungeta ubwo ni nabyo no budasa bw'u Rwanda no kujya guhungeta aho abanyarwanda bari aho kugira ngo ubashishikarize ahubwo gukora cyane ngo baze bimvise mu gihugu ahubwo n'uduke bari bafite n'umutekano bari bafite gahunda yari no kujya kubabuza akaba ariko ibyo byose bigaterwa n'icyo serivisi cya mbere u Rwanda ruri muri isolation mu karere rurimo urabizi ntabwo imyaka ishize umupaka ufunze n'Ubugande na Tanzania nubwo buriya bitavugwa cyane ariko ntabwo byera ngo de ibibazo by'u Burundi ubu ngubu nibwo hasa nk'ahatangiye kuvugwa amagambo asa nk'ayo kugenda begerana ariko nabyo nzabibara mbibonye kuko ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ni ibibazo bifite imizi miremire utapfa kuvuga ngo birakemurwa n'urugendo rumwe gusa rwakozwe na Minisitiri w'Intebe mu Burundi ngo wumve ko ibintu bigiye guhita bijya mu buryo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu na kabaye akarima ka Kagame hakora ibyo ashaka rero iyo isolation u Rwanda rufite rwumva ko ruzayikemura rujya kwerekana imbaraga mu bindi bihugu nyamara kandi mukaba muzi ko muri za disikuru zabo kenshi bagiye bavuga ngo biyamye ibihugu bishaka ngo kuza kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda cyangwa se y'ibindi bihugu byo muri Afurika ngo ibyo ngo ubuhake bwararangiye ariko ugasanga ukabura izina wakwita igikorwa nka kiriya cyo kugira ngo u Rwanda rugende rujye mu gihugu nka Mozambique ruciye rudasabye n'uburenganzira SADC reka tuvuge ko wenda SADC ubwo burenganzira bashobora kuba wenda barabonye binyuze kuri perezida wa Mozambique kuko nibo bayobora SADC muri kino gihe ariko byaba biteye isoni niba koko Kagame wita ngo umupanafurikanise atakabanje ngo ahubwo wenda ubwire ibyo bihugu uko ari 16 nkuko tumaze kubivuga ati ntacyo mwakora ngo mufashe umunyamuryango mugenzi wanyu mbere y'uko yihutira kujyanayo ingabo igisubizo kirazwi kujyanayo ingabo ntago ari ubushake bwo kugira ikibazo cy'umutekano na kimwe akemura ibyo ngibyo ababa babitekereza baba bibeshye cyane kujyanayo ingabo ni nk'uko mwabivuze ni muri gahunda y'ubusahuzi kiriya gihugu cy'u Rwanda cyabaye isi hari ubusahuzi ahantu hose hari ibuye ry'agaciro cyumva ko kigomba kugenda kigaterura ariko ibi byose rero ingaruka bizagira n'iki bwana Serge ingabo zigiye muri buriya buryo iyo zigeze muri buriya bihugu zikunze gukora ibikorwa by'urugomo kubera ko ziba zitari kuri kontrole y'umuryango w'abibumbye ngo zigire amategeko zigenderaho ibyo byose bigatera icyasha abanyarwanda ku buryo nyuma y'ubu butegetsi bwa kaga hazakorwa akazi katoroshye cyane ko kuzagira ngo abanyarwanda bongere bagaragaze indi sura mu by'ukuri y'umunyarwanda nyawo ufite ubupfura umunyarwanda yubaha ikiremwamuntu umunyarwanda wubaha abaturanyi umunyarwanda ushaka ubucuti nyabwo atari ubucuti bwihishe inyuma y'ubujura ibiriya rero byo muri Mozambique bwana Serge bikaba binatangaje cyane kubona nk'umuryango wa Afurika y'inzu ubumwe ikibazo nka kiriya utagira icyo bivugaho ariko se wabivugaho iki ko umunyamabanga mukuru wawo Kagame yamushyize mu mufuka arangije noneho na Monique Nsanzabaganwa niwe umwungirije ubwo urumva muri Afurika y'inzu ubumwe ho nta mpungenge Kagame yahagira ko hari icyo bamutambamiraho itangaje rero n'umuryango w'abibumbye kuba nawo ubona ibintu bikorwa muri buriya buryo ntugire icyo uvuga ariko ahangaha nkaba mbona ko muri kadiri ya diplomasi y'ibikorwa dukora bya diplomasi hamwe n'abandi dufatanya iki nacyo ari ikintu abantu bakwiye kuzagaragaza bakavuga bati wa muntu yirirwa arega abandi ngo terorisme ahubwo murebe uburyo agenda yiyenjera mu mitegekere y'ibindi bihugu yoherezayo ingabo mu buryo butemewe bakasaba ko ibyo bintu byazacungirwa hafi kuko muzaba mubibona ibizava muri Centrafrica cyangwa muri Mozambique bizaba ari ibintu biteye isoni ejo bundi amaraporo azaba yongeye asohoke bikaba rero ari ibintu numva nabyo dukwiye gukoraho kugira ngo dukomeze tugaragaze mu by'ukuri ko igihugu cy'u Rwanda kitakibaho ahubwo byabaye agakampani k'ubucuruzi k'umuntu umwe gusa witwa Kagame ndumva narekeraho Bwana Serge
urakoze cyane Comrade Daxeri hari unyandikiye ati se ko mutavuga link with France ati simple report yemeza ko France yemeye gutanga amafaranga azafasha RDF muri Mozambique iyo article waba ifite yayima wenda nzagaruka ku wa mbere ni komantari na chiri. Akomeza avuga ati na mercenary because bagiye na mercenary kuko bagiye guboherezwa ari ya gucunga guproteja to protect France investment totali na gaz gaz na oil na mavuta na petroli ariya bifite nyine agaciro ka biliyoni 20. Iyo article ni baruiste ya yima nazagira ko kwa mbere ntabwo nzinye niba ari byo koko hari u France yemeye kwizishyura RDF ariko ikomantari na kirema bunyishyize Andre Guillaume kugira ngo umve ko atari surutse yanjye. Nagira ngo tujye ku nkuru ya gatatu twihuta tukanye iminota ari myinshi. Inkuru ya gatatu ngira ngo tugarukeho ni ikibazo cya COVID ntabwo tugitindaho. COVID murabona ko baravuga ngo COVID imera zamuka mu Rwanda ku bwinshi, usibye ko tutarabitindaho gusa no kugira ngo twifatanye n'imiryango y'abanyarwanda baba barwayi cyangwa yaba imiryango y'aba COVID yahitanye birababaje itakaje umuntu n'ibintu bibabaje, ahubwo tukagaruka kuba Leta y'u Rwanda yarakomeje guhisha amakuru akenshi kugira ngo bavugwe neza. Mwibuke ko u Rwanda rwari kuri level 1 y'ibihugu biri zero COVID cyangwa bitari bifite COVID. U Rwanda uyu munsi tuganira rugeze kuri level ya 4 aho ibihugu byose ku isi birimo gukumira abenegihugu babo ati mwijya mu Rwanda. Leta zimwe za Amerika ikaba yaje ku rutonde rero na rw'uyu munsi isaba abenegihugu babo kudakandagira mu Rwanda bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ndetse n'ikibazo cy'umutekano muke ku mbibi z'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Congo. Ejo hashize mugenzi wanjye dore ko abanyamara bikomojeho yabikomojeho ejo rwose mu masaha mbiri z'ijoro hafi saa mbiri hagati y'amezi atatu turimo gutegura ikiganiro cy'ubukene mu baturage nibwo mugenzi wanjye yambazaga atari kugeza amagingo ya batinye kwemera yuko COVID muri babukanira virusi Delta iri mu Rwanda. Dusigaye mu temo mike mu tujye mu kiganiro tubona ministre Ngamije kuri Arabia ati ubukana bwa COVID cyacyorezo cya COVID ariko muri iriya ndwara kira beta Delta iriya ndwara ngo imenyetso bya Delta ngo biri mu Rwanda baba barabivuze ariko nanone bije nyuma yuko ibintu byo vuga ngo uko abantu bagenda barwara baremba ngo niko batangiye kubibona kandi baravuga bati abantu n'ubukana bwa COVID buragara mu Rwanda. Ukibaza uti kuba icyo fatye igihe nka kinda kugira ngo bemere kandi ku rundi ruhande OMS ikomeza kuba praisinga ivuga yuko ari abantu bitwaye neza bavuye kuri level 1 bahise ba jumping bajya kuri level 4. Uribaza uti bigenze bite u Rwanda rwafatwaga nk'igihugu cy'itegerezo mu kurwanya COVID bahise bava kuri level 1 bajya ku ya 4 ku mutuku aho amahanga avuga ati ntimujye mu Rwanda ntimujye mu Rwanda. Impamvu ebyiri Amerika irimo gutanga ni COVID ndetse n'umutekano muke kuri frontiere hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Congo. Ku Rwanda n'u Burundi nabyibutse baravuga bati ikonfurize intambara, usibye ko batajya muri detaye ngo bavuge bati ninde ninde ariko muhitamo byumva ibyakorewe hariya muri Nyungwe gukozanya ku ingabo z'u Rwanda n'u Burundi. Nubwo kuwa gatatu inama y'abashinzwe intelligence yari iteraniye i Burundi yashoje imirimo yabo banyakarundi n'abandi bari mu Burundi bavuga yuko bemeranyije ngo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ariko urumva ku ruhande rwa Amerika iravuga iti mwijya mu Rwanda umutekano mukeya hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri frontiere yabo. Nk'ibyo ntabwo babitubwira ntabwo babiganira ariko Amerika irabipotinga. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nitanga ariya makuru ati ntabwo byifashe neza kuri Congo n'u Rwanda barabitangaza bati ntitwemera abanyamerika kujya muri karakarima. So iyo ndumva nta buri wese aza kuyikoraho komantari ngufi ntabwo ari inkuru turi butindeho. Tukiri kuri iyo nkuru rero ndagira ngo tunavuge ku nkuru y'urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda. Kino kintu ndagira ngo wenda tukimara nk'iminota yindi nka 20 bishobotse urugendo shuri rw'abana b'abanyarwanda bajya mu Rwanda abana b'imyaka 18 20 ngo bagiye gusura igihugu cyabo bagiye kumenya amateka yabo njyewe ntabwo bimbangamiye ndagira ngo mbivuge muri ubu buryo. Umwana w'umunyarwanda wese akwiye kujya iwabo mu Rwanda akamenya u Rwanda rwe akamenya inkomoko ye ariko ikibazo gitangira kuza iyo abana tuvuga ngo abana bacu baraturariye bajya mu Rwanda abana banyu babanariye bati ngo bajye mu Rwanda njya mbyumva abana babivuga. Ese hari dialogue iba hagati y'ababyeyi n'abana babo? Umwana utarageza imyaka 18 bavuga ngo ntafite uburenganzira bwo kwifatira icyemezo ariko yageze imyaka y'ubukure aravuga ati mama papa ngiye mu Rwanda niho mfite gakondo ngiye kureba icyo gihugu mumbwira mwe mutajyamo aho niho ihurizo rizira nkibaza ni iyo bigenze gutyo nyine nta kontrol ugifite ku mwana nabonye rero abana baturutse muri Europe barenga 60 bahabwa ikiganiro na General Kabarebe nkibaza ni Kabarebe ibyo yavugiye muri Sadeke turabizi uko avuga ati abo bana turabazi bafite ingenga bitekerezo nubwo biga ntabwo bifuze neza u Rwanda rwacu banshimiye Imana babyara Imana bakize Imana abwirwa ki noneho abana bava muri Europe niba atari ababo kereka niba abo screening bakavuga ati abo bana ntabwo ari abakize Imana habyara Imana dukuze Imana dusingize Imana bagakora screening bakamenya umwirondoro background wavukiye ryari ukomoka kuri nde so yavugiye he ABCD kugira ngo noneho iyo screening ni ikwemerere ko wajya gusura u Rwanda bafite bari tranquille abana 63 rero bakaba bahawe ikiganiro munsi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Vincent Biruta ndetse na Sumbirigi akari mu bantu batanze ikiganiro tutirengagije n'undi mu minisitiri ntibuka n'amazina ajya ncanga nkibaza nti ese kuko bino bintu ku bantu abana babo bajya muri ibi ngibi bamwe kandi bakaba batabwiza no kuri ku mateka y'igihugu cyabo ikosa ni ry'abana cyangwa ikosa ni ry'ababyeyi cyo ni ikintu nacyo abanyarwanda rero bakunda kukirengagiza epi make nagira ngo mbaremera kuri iyi ngingo vubaze icyo ubitekerezaho kuko tubyumva muri sosiyete zacu ariko ngiye mvuga yuko ikosa ntabwo ari ry'umwana kuko umwana agomba kumenya igihugu cyo akomokamo kandi akagikunda kandi akagiharanira ahubwo nkabaza n'ababyeyi ababyeyi babo bana aho ntabwo baba ari bo kibazo kuri iki kibazo turimo kuganiraho cyatubona uyu munsi
urakoze bwana Serge mbere y'uko nza kuri icyo kibazo ubajije cyerekeranye n'abo bana najya ngo nkomeze akantu gatoya ku byerekeranye na COVID iri mu Rwanda ni ibintu bitangaje cyane kubona ukuntu COVID yatangiye mu gihe nta murwayi n'umwe wari uhari bambe nta n'uwo COVID yari yishe bafungiranye abantu burundu mu nzu ibintu bigacika abantu bakicwa n'inzara tukatabaza tukagira gute ariko leta igafata ibyemezo bikakaye nka bya bindi twabonye none ubu barimo baratubwira ko abantu bari mu gupfa ari 19 ku munsi 20 ibyemezo biratandukanye biragaragara rero ko hatakurikijwe ibyemezo bitafatwa bikurikije impamvu iyi ahubwo byakurikizwaga n'ubushake bwa Kagame n'agatiko ke bitewe na intere bafitemo ubu wenda wasanga n'ubu ngubu bari mu kwemera ko COVID irimo kuzamuka cyane hariye ko hari akanunu bamenye k'amakuru yuko hari amafaranga agiye kuvamo hari amafaranga ari buturuke none bakaba bemeye kubitangaza akaba ariyo mpamvu nyine babivuze ariko rero kuba COVID iyo variant ya Delta kuba yagera mu Rwanda ntabwo
utibeke pimake babonye 8,000 mu minsi ibiri ishize hari umuntu wabateye akana $8,000 by'amadolari bivuye muri South Korea
si wumva se ni ibintu bigendeye ku mafaranga abanyarwanda bahindutse ibicuruzwa neza kuri Kagame ntago ari abantu ntago ari biremwa muntu niki ni ibintu byo kuvanamo amafaranga nk'uko waba wifitiye amashu wahinze ingurube woroye noneho ukajya uzigurisha ukurikije amafaranga uko uyashaka nibyo ngibyo nuko Kagame afata abanyarwanda ntago abafatamo nk'aha ari ibiremwa by'Imana bikwiye kubahwa kandi bikwiye kugira uburenganzira bwacu ubwo rero ngarutse kuri ibyo ngibyo mvuge nti iriya variante ya ntuza ya Delta ntabwo byantangaza kuba iri mu Rwanda kuba iri mu guca ibintu kubera ko urabizi muri iki gihe abanyarwanda batswe uburenganzira bwose bwo gutembera bwo kuvanga kujya ahangaha ariko abanyamahanga bose upfa kuba gusa uturutse i Burayi uturutse mu kindi gihugu uri buzane amafaranga icyo gihe uragenda ukazenguruka u Rwanda rwose dore muri iki gihe cya COVID-19 u Rwanda rwabaye nka toilette publique donc uwo ari we wese uvuye mu mahanga araza agakoramo ibyo ashatse agatembera uko ashatse ibyo rero kuba abantu bava mu Buhinde bava mu Bushinwa bakaza bakayikwirakwiza ntabwo byantangaza donc abanyarwanda rero no gushirikamanga bakamenya nanjye ngo no gushirikamanga n'ukumenya ko ari impfubyi nta buyobozi bubareberera bakirinda ku bwabo bakagerageza gukoresha uko bashoboye kose sino nta leta ibareberera bagize leta igize n'amahirwe Kagame na leta ye bagize amahirwe n'abo banyarwanda bashira asigaye u Rwanda rukaza rugaturwa n'amahanga nk'uko tumaze iminsi tubisobanura ko ariyo gahunda ye. Hanyuma rero tugarutse kuri kiriya kibazo cy'abana ngo 60%
nyemerera gato twifashishe audio kugira ngo bisupporting na n'ibyo wenda kuvuga ariko cyangwa bijye kuri rekodi reka twifashishe iyo audio.
Umunsi wa kane abasore n'inkumi 60% bavuye mu bihugu by'Ububiligi, Ubwongereza, Buholandi na Canada basura uduce dutandukanye tubumbatiye amateka y'u Rwanda. Ni urugendo bavuga ko bakuyemo amasomo menshi.
Ibintu byiza kuza umuntu akiyumva ibintu biri kumwe n'urungano rwanjye tubana hariya. Ibi ni ibintu atakugira ku ishuri. Rero kuri ngira urugendo rwari ingenzi kurukora. Ibi bimfunguye amaso rwose kandi bizamfasha gukomeza ubushakashatsi natangiye ku Rwanda. Ibi binamfashije kumenya icyo nafasha u Rwanda mu bihe bizaza. Ubumenyi ngo niyo natangirira n'iki nakora.
Rero uru rugendo numvise amateka ntari narigeze n'umva byinshi ndetse wabaye n'umwanya mwiza wo gusobanukirwa amateka y'u Rwanda kuko mbere narabyumvaga simbisobanukirwe. Kuri wa gatanu basuye ingoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside ndetse baganira n'abayobozi batandukanye barimo General James Kabarebe, umujyanama mukuru w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano, minisitiri w'urubyiruko Rosemary Mbabazi na Dr Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Usibye impanuro bahawe n'aba bayobozi, aba basore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka 25 bahawe umwanya babaza ibibazo bitandukanye. Mu myaka 10 cyangwa 20 ishya mu bunu Rwanda rusaba rugeze ku rwego mpuzamahanga kuko njye mbona rugeze ahantu heza. Ntavuga ngo Kigali ni kapitale ya Afurika,
c'est-à-dire la capitale. What the Rwanda should
do. Niki u Rwanda rwakora mu guhosha ibyo bibazo byose bicungwa mu karere by'umutekano muke? Ndabaza ni niki mukora cyangwa mubona mwakora iki mu muryango w'ubumwe bwa Afurika no kuri ibyo bibazo bindi byose biri mu karere?
Nyuma yo gusubizwa ibibazo, Rosemary Mbabazi, minisitiri w'urubyiruko, yabibukije indangagaciro zigomba kubaranga nk'abanyarwanda nubwo baba mu mahanga, harimo gukunda igihugu no gukora cyane. Gusa basaba gukomeza kurangwa n'ubupfura aho baba bari hose kuko ari indangagaciro ikomeye ku Banyarwanda. Ahereye ku rubyiruko rwari mu ngabo zabohoye igihugu, Dr Vincent Biruta, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yasabye urubyiruko kutiyita bato kuko ku myaka yabo batanga umusaruro utagereranywa mu kubaka igihugu.
You are requested to be requested to take over and do your part.
Murasabwa namwe guhita mutangira kwitanga mugatanga uruhare rwanyu uyu munsi ndetse n'ejo. Bavuga uyu munsi kuko uyu munsi mushobora gutanga umusanzu wanyu mu kubaka igihugu mukakigeza ku rundi rwego. Kuko ngira ngo murabona ko hari imbogamizi tugihura nazo, ubukene n'ibyo twanyuzemo ndetse n'ibi turimo kubaka by'ubumwe n'ubwiyunge. Rero nahanyu ngo mudufashe gukomeza ngo tugeze iki gihugu ahantu hakomeye.
Nubwo mu minsi ine bamaze mu Rwanda basuye aho urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye ndetse bakabwirwa amateka yarwo, bongeye gusaba General James Kabarebe kubanyuriramo aya mateka maze nawe ayahereyeho abasaba gukomeza uru rugamba bafashe igihugu mu iterambere.
Icy'ingenzi nshaka kumuzirikana rero ni uko uru rugendo rwo kwibohora rutarangirira hano ku nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko aha turi. Rurakomeza kuko kwibohora ni urugendo. Uruhare rwanyu nk'urubyiruko muzagira mu kubaka iki gihugu nabyo bizajya muri aya mateka yo kwibohora k'u Rwanda. Bizaba ari kimwe mu ngingo z'ingenzi zizaba ziri mu mateka y'u Rwanda kuko kwibohora bisobanuye kwiteza imbere mu mibereho y'abanyarwanda kandi ibyo turabikomeje. Ni urugendo ruzambukiranya ibihe, igisekuru kimwe kibisigira ikindi gisekuru.
Aditahuka Comrade Epimake, niho nibazaga ni screening ikorwa mu bana nk'aba ku buryo n'ababo ari bazima atari banshimi imana bakiza imana bahabyara imana bakabatandukanye no muri Sadeke niyiga abana bari bugira bati nta mateka tuzi niyo mpamvu twaje kuyigira mu Rwanda twaje kuyasaba ngo muyatubwire ikibazo kiri Happy Match aho nta gusanga ari ikibazo kiri mu miryango nyarwanda cyo kutinya kubwira abana kiri kuri hakirikare ku buryo batagwa mu gihira cyo kujya kwishakishiriza komere de pimake
urakoze bwana Serge yo screening uvuga wenda rekanye mvuge mu rwenya wasanga wenda aho nta kibazo cy'amazina yabayeho kubera ko wenda wasanga abari mu Bwongereza barahinduye amazina bakaba bitwa ba Shakespeare abari mu Bufaransa bakaba bitwa ba Dupont kabarebe bikaba byaramucanze ataramenye ayo mazina ayo ariyo akaba yarabuzemo ba Hakizimana akaba yarabuzemo ba Nsengiyumva akaba yarabuzemo ayo mazina yose noneho akabakira uko bari turumvikana bwana Serge
turumvikana neza Epi Maki
ubwo rero sinzi uko ayo mazina baya icyo nshobora kwemeza nuko aba ntago ari abana bari basanzwe bajya mu Rwanda nk'uko hari abantu baba bari nanga bakaba bajya mu Rwanda buri mwaka bakaba bajyayo muri vacances bakaba basanzwe bahaze biragaragara ko ari abana b'impunzi kandi no mu madiskuru bavugaga bose bari basobanuriraga byumvikanaga aba bana rero ntago nabarenganya na gatoya ikiri cyo nuko aba bana bakomoka mu miryango yaba abandi bavuga njyewe sinjanya muri politiki n'ibintu bibi ntabwo abaturuka muri ya miryango bavuga bati Kagame yaje tujye kwigaragambya oya ntabwo ndibufate umwanya wanjye babandi baheza abana mu kerekati iyi myaka 18-20 naho abana baba batangiye gushaka identite yabo reda yere bitangira kirikare kuva ku myaka 14 ku bana b'abadoresa kugera ku myaka 20 iyo abana batangiye kuvangurwa mu mashuri iyo abana batangiye kuvangurwa batangiye kubibona ko harimo kuvangurwa mu kazi nibwo batangira gutekereza igihugu cyabo iyo ntacyo wabwiye umwana nk'umubyeyi ibyo umwana arishakishiriza bareba ibintu byinshi kuri interineti ntabwo ibintu biriho bivuga ko ari byo biba biri byo babonaho propaganda nyinshi bagahura n'abazungu barimo kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gikize warabibonye Serge Sindu umuzungu arimo kuvuga ko u Rwanda ari igihugu gifite drone gifite ibyogajuru gifite ibintu nk'ibyo byose abana rero bakajya kwirebera ntabwo warenganya aba bana umwana yaramutse yiboneye tike akajya kureba icyo gihugu umubyeyi yamuhejeje muri confusion umubyeyi ntabwo arimo kujya mu Rwanda ngo ajye kurusura umwana akakubaza ati kuki utajya mu Rwanda uti utegekwa nabi abantu bahari bayoyirwana na ababyeyi barabivuga nibyo ariko noneho uwo muntu utegeka kurwana nabi yaza ntujye kumwigaragambiriza umwana biramucanga noneho umwana akumva ko hari organization politique nka RNC ishaka impinduramatwara mu Rwanda ariko umubyeyi ntayigane umwana ahera muri iyo confusion akavuga ati ese ibyo papa mbwira ibyo mama mbwira nibyo finaroma bikarangira agiye kwirebera agahura na propaganda nk'iriya iminsi ine n'imikeya ntago azabona reyalite zose iminsi ine n'imikeya ntago azashobora banyaraho beretswe bakarya ibyo babahaye ntago bazajya mu cyaro ngo bajye kureba ba nyirasenge ba nyirarume cyangwa ababyara babo bazaba bereka ibyo bintu bishashagirana ku buryo bazagaruka ari bo baza bakora ya propaganda barimo kuvuga uburyo u Rwanda ari urwa mbere kubera ko ntago bazagira ahandi muri Rwanze kuma muri Rwerere aho abantu bishwe n'amavunja ntago bazagera bazagera ntuza mu Gisaka aho abantu bakirwaye amavunja ntago bishoboka ibi rero birumvikana ko ni feria ni ugutsindwa ni n'ababyeyi tubifite mu ruhare ntabwo aba bana rwose ntabwo babarenganya babuze kirera babuze edayeri nkaba ngababo ntabwo nanabarenganya cyane ariko se bwana Serge tukivuga ku by'abana ntabwo wabonye article rezo undi irimo kuvuga iby'umukobwa wa Nsengiyumva na Tore ari mu sinzi niba warayibonye bwana Serge warayibonye mu gihe dot com
narayibonye ko ntabwo nayisomye ariko titre narayibonye nabonye ari ukunenga umubyeyi cyangwa
birahagije kugira ngo usome za sutitre ugire isesemi uvuga uti ibi ntago byagakwiye kubantuza bwana Serije njye nkunda kubivuga kandi nta nubwo njya mbica inyuma iyo urebye mwene ibyo ngibyo iyo urebye abo bana bikora kuri ukareba ba Sekarije barimo kujya kuvuga ko ise yari ministre w'uburozi atari ministre w'uburezi urareba ukamenya impamvu nabyo ya Rwanda abayobozi b'u Rwanda batsinzwe igihugu kigafatwa mbiri bakaza kukiboha bavuga ko bakibohoye ntabwo mvuga ko u Rwanda rwari rutegetswe neza muri icyo gihe ariko uko rumeze ubu ngubu bagicoroma abanyarwanda n'abatari bahari mu Rwanda ngira ngo bakwifuje kubona situation ya mbere pari raporo y'ukungu ku byari bihari ariko ibyo ndabigarukaho kubera ko iyo urebye ukunta abo bana bihutira kuva mu buhungiro bakajya kujya gusebya ababyeyi babo niyo umubyeyi wawe yaba yarakoze icyaha niyo yaba afite amanegu ntabwo ari wowe kujya imbere ngo ugende ujye kumusebya no kumuvuga bira nta burere bw'ubunyarwanda burimo njye binyereka uburere w'abana bahawe amfete abanyarwanda abayobozi bitaga ku myanya yabo bakita ku mafaranga aho no kwita ku burere bw'abana ntabwo umwana wamurera ngo asubire kujya kuvuga biriya bwana Serije ndagira ngo gushimwe umuntu witwa Muswahili Pole ndumva niba ntibeshya yari umu niwe wabagize iyo titre ya professeri w'umunyarwanda bwa mbere yigishaga literature akigisha n'ikinyarwanda araho yageze amaze kugera mu zabukuru cyane kujya kosoriza n'ibyanditse bikamugora akajya atanga orari abahize barabitubwiraga noneho akabaza no ku ndangagaciro cyangwa akabaza no ku muco abanyeshuri bose akababaza ikintu kimwe ati urabona ko uri umusore uramutse ujyanye na so mu kabari hakaza umuntu w'inkongobotse agatuka so aturimbwa wakora iki urumva abana basubizaga ku buryo butandukanye abo basore cyangwa n'izo nkumi basubizaga ku buryo butandukanye umwe akavuga ati ntabwo uwo musazi namutuka kubera ko nanjye naba nishyize mu mwanya we nk'umusazi undi ati nanjye namusubiza byose akagenda abaha amanota akurikije uko basubije ariko uwavugaga ati niyo naba ntafite imbaraga nk'iz'uwo mugabo nahaguruka nkamukubita urushyi kubera ko yamasuzuguriye data nibura nkahesha ishema data ariko abibona yaguhaga amanota 18 kuri ntuza iso wakubyaye nyoko wakubyaye umwanda ari kute ujya kumuvuga ute kubera inda kubera intuza ibyo ntabwo nabwo ndenganya abana ariko ngo ndumva ko ababyeyi ntandaga gaciro baba barahaye abo bana ibyo bintu ni amakosa y'ababyeyi ntabwo ari ayabo bana ibintu abanyarwanda babimenye ibi ni ibintu twebwe rero tugomba kugarukaho tukigisha abana tukababwira ko umubyeyi ari uwo kubahwa umubyeyi atari uwo kujya kwandagazwa nk'uko bampora icyo ajya kuvuga ibyo nyina yamubwiye akajya kuvuga ibyo yambariyeho akavuga uko ateye ibyo bintu bigomba gucika mu Rwanda ruzaba ruyobowe rurimo abayobozi bakomoka muri Arani ibyo bintu bigomba gucika kubera ko tugomba kwigisha indangagaciro tukigisha ikinyabupfura tukigisha kwiyubaha byaba nk'umunyarwanda byaba nk'umunyafurika ariko ibyo bintu byose bikagaruka ubwo rero ngaruke kuri ibi ngibi aba bana bagiye kujya mu ntuza bakajya konka iyi ngengabitekerezo barimo kubwirwa na kabarebe ndahamya neza ko nta n'umwe muri aba bana waba yarumvishe ya disikuru yavugiraga kuri Bansengimana ba Bizimana bo muri Sadeke nta n'umubyeyi wagerageje kubibaturadubiriza ngo abibabwire ariko njyewe nabibwiye abana banjye nk'uko wabibwiye abana bawe nta mpamvu yo kutabibabwira umubyeyi muzima nta mpamvu atabwira abana biriya bintu byo kabarebe yavuze akavuga ko ibi bintu ari dangere aba bana rero nta n'umwe wabibwiye n'umubyeyi we donko ikibazo kiri ku babyeyi b'abana b'abanyarwanda ikibazo ntabwo biri kuri aba bana ndumva aricyo navuga bwana Serge mbivuze mfite umujinya mbivuze mfite uburakari kubera ko ntabwo byumvikana kubona umubyeyi ata responsabilite nk'izi umwana bakagenda bakamubwira ibinyoma nka biriya akagaruka bamubwiye ko Kagame ari igitangaza ari Samaritan ari koko ari intwari y'igihugu
ufite ijambo aho uvuga iki kuko dufite ingero si ngombwa ko tuvuga amazina hano aho uzasanga FPR itandukanye umwana n'umubyeyi ugasanga umwana swadiza ari muri leta cyangwa ari mu Rwanda arasingiza FPR mugiye FPR yibasiye ababyeyi be bari mu mahanga ibyo byo nabyo twavuga ko ari ikosa ry'ababyeyi cyangwa twavuga yuko ari amakarita ya FPR kina kuko ingero zirahari ibyo nabyo muri societe nyarwanda hano turabifite
bwana Serge nge nkunda gukora analyse cyane iyo ndebye ibyo byerekeranye n'abana n'ababyeyi habaye ikibazo gikomeye cyane ku bayobozi bayoboye u Rwanda muri kiriya gihe kandi n'ubungubu birimo kuba aho batashoboye kwigisha abana abanyarwanda kwigisha abana icy'u Rwanda icyo ari cyo ko u Rwanda atari imisozi u Rwanda atari amazu u Rwanda atari ubutunzi busanzwe u Rwanda ari abanyarwanda tudaboha abana bakamenya bakamenya aho bakomoka bakamenya bene wabo bakamenya ku Rwanda umutungo rufite rwambere ari abanyarwanda aho wasangaga abana benshi bumvaga u Rwanda ari papa na mama bazana umushahara bavanye muri leta u Rwanda ari amazu yo ku Kacyiru u Rwanda ari ukujya muri vacances kujya i Burayi ukazagaruka kubiratira abandi bana uvuyeyo abandi bana batashoboye kugira ayo mahirwe yo kuba bagira intuza urwo Rwanda rero wamaje kurupfusha u Rwanda rwarapfuye kuri we ni nayo mpamvu uzasanga ntabo bana ubona bari muri lite bari muri iyi revolusiyo turimo ngo baze harimo bakeye cyane nakubwira amazina ushobora kubavuga n'abana bo muri asbr jambo bari abana ukurikije lite bari mu gukora uko bakora ngenda bemera cyane ntabwo mvuga ko ndi muri association ntabwo nyirimo ariko niba uko bagerageza kwibata ni bangahe wababarira ku mitwe y'intoki abari muri aya mashyaka arimo gushaka revolution ni bangahe reka da ariko rero kubona barabigishije ko u Rwanda ari ubutunzi ari ukugira ibintu ni nayo mpamvu uzabona nyine bazafata umwana umwe bakamufata hano ababyeyi barahunze bakajya kumuha imyanya kubera ko ababyeyi bamubwiye ko icyangombwa arinda icyangombwa ari ukwitunga ahubwo no ni ibintu biteye ikimwaro cyane kandi ibyo dukunze kubivuga kenshi na kenshi abantu bari bafite ibintu ubushize ntabwo aribo bafite ubu ngubu ibintu birashira ariko umuntu ntibushira ubupfura ntibushira n'izina ubwaryo waryubatse ntabwo hagombera kumenyekana umuntu wagize imitungo myinshi ahubwo hamenyekana uwagize akamaro uwagize agaciro no kuba yaharanira igihugu ibyo rero ntabwo ababyeyi babyigishije babaye nk'abakubira ku nda nk'imandwa ya Kamugisha kureba ibijya mu nda gusa kureba ibijya mu nda akaba ari nibyo bigisha abana ni ikibazo gikomeye cyane ibi bintu bigomba revolution tuvuga igomba guhera mu myumvire tudaboro igakurikiraho mu myitwarire asigaye bikazajya mu bikorwa après urakoze bwanakirije
bimati urakoze cyane icyo kintu nyine cyo gukora nk'abacanshuro cyo gukorera igifu nicyo kitugejeje aha ngaha ubona abantu bakiri inyungaha ugasanga nyine umwe yarahungitwa umubyeyi yarahungitwa umwana arakorera systeme cyangwa umwana arirwa agenda avuga neza systeme ukavuga uti se ibi bintu hatari by'Imana y'u Rwanda wa mugani biraturuka hehe ariko ingaruka zabyo ni ibingi bituba turimo reka tuvuge gato hano dukomeze kuri inkuru irebana n'ibintu byo kwigisha amateka cyangwa no gutanga umurongo cyane cyane bere mu batoya abacurabyanyi ba FPR bati u Rwanda ntabwo rwabagaho ahangaha wenda ndifashishije amagambo ya Maitre Nkongori ndetse na Sheikh Harerimana bari mu kinyoma nano cy'ipropaganda ko u Rwanda rwa mbere rwa Kayibanda urwa Byarimana rutari ruriho u Rwanda ubu ni urwa FPR ni ibingibi barimo kubwira abana rero bakabarebe na ba Vincent Biruta
u Rwanda ugereje ku nation bivuze amagambo y'ikinyarwanda nabyita urwatubyaye u Rwanda rwatubyaye ariko kenshi ubuze igihugu gusa n'imisozi n'imigezi n'ibiti n'inguge byose biri muri piye igihugu as a nation nicyo gishobora kuba gutanga umutekano ku bwa Kayibanda rero ku bwa Habyarimana igihugu nakwita u Rwanda rwatubyaye u Rwanda rw'abanyarwanda ntabwo cyari gihari nta cyabayeho
u Rwanda mu bihugu duturanye bari baruzi ariko baruziho isura runaka bari bazi ko ari igihugu mbere na mbere gitanga abapagasi buri Uganda niko bari babizi ndumva nanjye narabayeyo mu myaka ya za 60 kugeza muri za 70 abaganda batwitaga abapagasi kandi twigana nabo turi mu ishuri i Burundi bari bazi ko ari igihugu kiza n'impunzi ndetse no muri Congo nuko nguko n'abanyarwanda ubwabo batinyaga kwitwa abanyarwanda bakumva ko biteye isoni uretse bake cyane mu kuri bumvaga nta kundi bari bubigenze abanyamahanga baza u Rwanda bahamya ko ruzwi ku rwego mpuzamahanga kandi neza akanijirex umunyabene umaze amezi arindwi ba mu Rwanda naho ari justicier Abafaransa ukorera imwe muri sosiyete z'Abafaransa mu Rwanda
dans mon pays le Bénin le Rwanda est connu également déjà moi en place de terminal j'ai étudié le génocide contre les Tutsi
mu gihugu cyanjye cya Bénin u Rwanda rurazwi ndibuka ko ndangiza amashuri yize jenoside yakorewe abatutsi iyo niyo sura ya mbere namenye nyuma ibindi bihugu bya Afurika nabyo biza u Rwanda kubera iterambere ryarwo n'ayo mateka babaje icya kabiri iyo ubuyobozi buhamye iyo hafashwe icyemezo buri wese aracyubahiriza kandi iyo mikorere inoze igaragara mu by'u Rwanda byose no hanze y'imipaka yarwo iyo bigenze neza igihe Rwandeya ni sosiyete ikorera ku gihe kandi itanga umutuzo
c'est des vols réguliers à l'heure quand vous devez prendre Rwanda et le vol est assez paisible donc personnellement le Rwanda c'est un pays que j'aime beaucoup
niko kiti cyanjye u Rwanda ni igihugu nkunda cyane aho mba muri Tanzania nshima imiyoborere y'u Rwanda isuku iyo ndi hano ngira ngo ngeze mu Busuwisi
pour moi j'ai l'impression d'arriver en Suisse quand j'arrive au Rwanda
donc ku isura y'u Rwanda yarabaye nziza nyuma yo kwibohora ngo ntabwo byikoze
agaciro ntuzategereze ko ari umuntu ukaguha ni wowe ukiye kandi kuki ntabwo ari ukugenda uvuga ngo ufite agaciro ufite oya hari ibintu bigomba kukuranga muri ibyo rero nuko igihugu cyakoze mbere na mbere isura ya kera kuvaho abanyarwanda bakaba abanyarwanda barenze ubuhutu barenze ubutwa barenze ubututsi bakaba bamwe icya kabiri ni ugukorera iki gihugu bakagikura mu bihugu bikennye cyane ku isi muri UN icyo gihe babaraga ko ibihugu bitanu bya nyuma bikennye ku isi u Rwanda rwabaga ruri mu bihugu ntabwo rukiri muri ibyo ngibyo icyo ni icya kabiri icya gatatu ni ugukora ibikorwa bituma abanyarwanda banyine bagaragara no ku isi mu bintu bitandukanye
babitahuka murumva propaganda rero yawo mu gatsiko bati u Rwanda ntabwo rwariho ku gihe cya Kayibanda no ku gihe cya Habyarimana hari nabyo mbwira abantu bamwe tuganira ahangaha u Rwanda ni igihugu dukunda ni igihugu gihari tugomba kugira imitekerereze itandukanye n'aba ba propagandiste hari igihugu cyaba kitariho cyaba ntacyahozeho tukakirwanda tugishakira iki tukakifuza kuyiha impamvu ndagira ngo rwose ibyo bintu namwe ku bantu babikora mu byivanemo kuko propaganda ntabwo ihindurwa irwanywa n'indi propaganda u Rwanda ni igihugu kirahari ni igihugu cyiza uko cyaba giteye kose ni igihugu cyacu dukwiye gukunda waba utifuza abakirimo waba bifurize neza waba bifurize nabi ibyo birakureba ariko igihugu cyacu ni igihugu cyiza twese tugomba gukunda kandi iyo ukunze igihugu cy'u Rwanda ukigirira ubutwari ukigirira patriotisme yo kugiharanira aba rero bavuga ngo u Rwanda ni nta rwahozeho u Rwanda rwahaye u Rwanda ari uko FPR rugezemo ni ya propaganda urabona tuvuye kuri bira by'abana uyu Maitre Nkongori Sheikh Harerimana n'ibindi bakomeje no propaganda bavuga bati ntabwo ari ruhari rw'abaye Rwanda kubera FPR ari Abdul Karimu ndagira ngo ngukomerezeho kuri iyi ngingo kiriya cy'abana ituma kivuzeho byinshi wenda ntabwo kutagitindaho tujye kuri iki ngiki cyabaho n'u Rwanda ko ari rwiza kuba rwicayemo ariko baba batarimo rugahinduka rubi aya makosa arimo gukorwa n'aba bantu mu gatsiko no muri opposition barayakora usanga bavuga bati ba Rwanda ni rubi rwose kandi barashaka kujyamo barashaka kurusubiramo hari igihe wewe bite nuko turi impunzi agahinda kawe katuma uvuga n'ibyo utari ukwiye kuvuga igihugu ntabwo ngiye mfite ikibazo nacyo igihugu nk'igihugu ntacyo mfite ikibazo nacyo ngiye mfite ikibazo n'abantu bari mu gatsiko hariya bishe abanyarwanda bagenzi bacu naho ubundi igihugu ndagikunda kandi nkifuriza neza nkifuriza yuko gikomeza gutera imbere cyaho twaravutse turagisanga tutazi nabo turi bo tukibayemo no tugireye amatiku yacu y'amoko n'abacakubiri none iyo kivuyemo kita kibi waba ukimuka kita cyiza iyi politike rero iri hagati mu banyarwanda nyine urabona ko ni propaganda itubaka kandi dukwiye no kwigisha abantu biranakwiye ko dukebura bamwe muri twe kuko Rwanda n'urwanda uko rwarumeze kose n'urwacu nibyandi bavuga ngo umubyeyi wanjye sinamubwira abandi ko ari umukene bitewe n'uko asa nabi ugasangisha umubyeyi wawe ukamuvuga kuko yifite asa neza yakene ukajya muri sabakiti ukamushyira inyuma kugira ngo atagaragara Comrade Ali Abdul Karim ijambo ryanjye kuri ingingo
Serije urakoze cyane muranyumva neza yes
urakumva Comrade
oh yeah urakoze cyane nshimire pimaje kubisobanura tanze ariko Serije dusubire ku bituranga twebwe nk'ibonyarwanda tubisubire no kuri cyakintu twavuze ngo ni igitekerezo Serije iyo umuntu watekereje ngo icyo ufite ni igitekerezo akenshi uvanamo amarangamutima uvanamo personalite uvanamo na players ukareba kiriya gitekerezo akaba ari byo bya bindi yaba epimaki yasobanuye hanyuma no Comrade Axel akaza nawe akunganira bavuze bati igitekerezo umuntu ashobora kwigishwa agahinduka akava mu kwa yarebaga ibintu cya gitekerezo agasanga nicyo so twebwe igitekerezo cyacu gishingiye ku mpamvu iyo mpamvu ni igitekerezo kigomba kuba kandi buri gihe impamvu yiyongera tugomba no kureba uburyo tukombisinga abantu tunyuze muri ibyo muri dialogue cyangwa mu mikorere mishya tekereza itari yo kurwana atari imbaraga ariko itari yo kujija umuntu ukareba ngo warimo kugira hariya kubera information afite kubera wenda ibyo yanyuzemo perceptions afite kubera kutamenya ibintu byinshi cyane we akageraho ariko hari n'umuco muba mwaramenyereye umuco wo kudatekereza tubivuze kenshi nge na epima cyangwa yuko ikibazo abanyarwanda dufite turi dutekereza ntabwo dushyira imbaraga mu gutekereza nta effort na nkeya nta n'agatege na gake dushyira mu gutekereza ngo nibura turebe turenge ibyo turebesha amaso niyo mpamvu iyo babonye ibishashagirana babona ari byiza babona ibi bakabona ari byiza ariko fundamentally barakubwira ngo ibishashagirana byose ntabwo ari zahabu bakubwira ngo ibigurumana byose bigenda bityo nyine fundamentally ibintu nyabyo by'ishingiro burya akenshi ntabwo amaso ashobora guhita bibona nk'ubwo biba ari ukundi biteye nibyo bintu bita ngo biri sustainable bigira ni bya bintu twita twebwe izo ndangagaciro ntushobora kuzibona ariko mu gihe habaye situation isaba ngo zize niyiza mu gihe ibintu byitwa nka institutions ariko atari izingizi umuntu abona ngo nka paroma n'ibiki ariko institution ku rwego ruri hejuru urundi rwego rwo hejuru kuki paroma ibaho ikoze iki ntabwo ari paroma nk'icyo nk'urwo nk'inzu ijyamo abadepute bakagira oya iyo institution akamaro kayo ni akahe bakora iki iyo bavuze ngo ni amaso ya rubanda ni abavugizi ba rubanda iyo ni institution iyo ngiyo nibo bakwiriye kuba hagati ya rubanda na leta n'ibindi bintu iyo maze kumenyerera icyo kintu iyo idea ukayimenya cyangwa iyo concept ukayimenya nicyo gikuru challenge dufite rero ni ugusobanura
90 seconds
Serije njyewe ariko nzi ko ari ndyo n'ishingiro ry'ihuriro
ali nyemerera gato baratubwira ko minota irangiye ariko turongera iminota mike nka 15 kugira ngo dusoze ko barimo kumva rero batubwira bati minota irarangiye turakomeza nk'indi minota 15
murakoze cyane so Serge rero kwihura twemera abantu kwisanzura bari abana kujya mu Rwanda ni uburenganzira bwabo barisanzura kabisa
60 seconds
ntibabice ntibagire iki nta kibazo kuba barimo kurogwa ibyo mbyo Kigali itabikoze ahubwo yaba itarimo gukora ya system yayo ariko iyo abo bana ari abanyabwenge nk'abandi bantu nk'abo mbona abana b'abazungu cyangwa abana b'abanyamerika cyangwa abana b'abashinwa b'abakina baki bagomba questioninga niyo nkubwira ni kamere bagomba questioninga bati ko turimo kubona bino opposition iri hehe ni iyihe bimeze bite ibintu bitarimo opposition biri sustainable nibyo cyangwa ntabwo ari byo
kuki barimo kutubwira yuko urwanda rwa rwarabuze cyangwa rumeze rutya byatangiye ryari akabaza ariko kuko nakubwiye nti kamere
y'abanyarwanda
intege nke mu gutekereza we are lazy thinkers ntabwo dushobora yuri umuntu utekereza cyane bigutuma urisakinga ugashaka why ukaguma ubaza kubera iki yuri umuntu reflectinga ureba ibintu byinshi cyane Serije y'abanyarwanda twari kuba turi reflectinga ngo tuvuge ngo tutandukanye na Kagame cyangwa dutandukanye na system yo mu Rwanda ntago hanze angaha turi wakabaye wone umuntu yitwa bamwe ngo nabavantara kandi imyaka bamwe yita bavantara bamaze hanze nawe agiye kuyigeza cyangwa wenda agiye kuyirenza ariko kita abandi bavantara akitandukanye urode nabo cyo ni kimwe ntago umuntu yaba ari aho ngo avuge ngo kuko umuntu yabaye muri FPL kuko umuntu yabaye muri FPL ngo avuge ati n'umwicanyi bose nabicanyi akibagirwa yuko wenda nawe at one time cyangwa se bagenzi be hari ikintu babayemo nacyo cyakoze amarorerwa ariko kuko tuba tuvuga tuti twebwe ibyacu ntabyo twakoze niba ariyo babikoze iyo nayo urumva yuko ari ya myumvire baba baradushyizemo ari ukurebana
ariko se komerede ali unyemerere nkurogoye gato kuri muravuga ibintu biri importa ngira ngo wenda ugire icyo bikomozaho hari bamwe bambwiye bati nuburenga hari ikintu twita freedom speech hari ikintu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo
yes
turabyemeranye twese ariko nanone muri freedom speech cyangwa mu rwego rwo gutanga ibitekerezo hari igihe usanga abantu babuildinga ikintu cya kigaragaza ikintu kiri negativity cyane bamwe bakumva yuko nibwo buryo bwo kwiesprima ugasanga nabo bavuga bati ndetse ni inshingano ya opposition kuko opposition buryo inshingano zayo ni ukugaragaza ibitagenda ariko ugaragaza na solution mu gihugu urabyumva none ugasanga ari ikintu cy'ubuilding ikintu abantu bavuga bati muri too much muri negative cyane kuruta gupropose a solution icyo nacyo ugasanga baracyitunenga kandi abantu bivuga ndanabyumva so muri make rero urabona nk'iyo intagondwa bakunda kuvuga intagondwa tuvuge nk'intagondwa z'abayisilamu bavuga ngo icyo ni ikintu kiri negativity ku bayisilamu bakunda kubashyira bavuga ngo isilamu ngo ni abantu b'intagondwa kandi si byo burya intagondwa ni umuntu ku giti cye cyangwa wenda byaho n'umutwe niba kuko ari uw'intagondwa ubyigisha byaba ari ngombwa ariko ugasanga wenda hari abantu bavuga ngo bari abantu ibitekerezo byabo ni iby'intagondwa ubu ndimo ndashakiriza muri Kinyarwanda kugira ngo byumvikane neza warukomoje nko kuri ibyo bitekerezo hano hanze bihari ariko usanga bavuga bati utabivuga ukiteranya nabo utabivuga ugakoma rutendere ariko burya muri politike cyangwa muri ibintu turimo iyo ubonye ikintu kitagenda urakigorora ukakivuga kugira ngo nabo bagikosore ntabwo abandi bagombye kubifata nka negativity kuvamo uje kubarwanya kandi ubabwira uti oya mudaha wa mwanzi wacu opportunity cyangwa window yo gukomeza kurwanyirizamo komerede ari nako nagira ngo
nsembuka rwose cyane serije nge urabizi ubakuri radio comment urazibona nyinshi uzi abantu mvuga ibintu bakamvuga bakashaka ngo bambane ubwisanzure bwanjye uzi yuko navuze nti ngewe ntago ndi guretinga ntago nicuza kuba narabaye muri FPL ntabwo nzapfa nabyicujije ariko uzi abantu bamacumbandira ngo uracyamubona aracyari muri FPL ntago agira ibiki no nuko navuga ngo nicyuze kuba ndi mwihuriro umunsi uro rizatana rikayoba nabwo nzarivamo ubwo bwisanzure bwanjye rugomba kubumpa ariko nuko ikintu mba naragiyemo banagiyemo ngitekereza kandi nkagikurikirana igihe cyagera nkabona ngo icyo kintu cyayobye uko nizeraga ntabwo ari byo ndimo kubona cyangwa cyayobye hakivamo ariko nakivamo nzi igihe nakigiyemo ntabwo mbiri guretinga mba disappointed hariho kuba difference yo kwicuza no kumva uretinze down sinzi kuretinga down mu Kinyarwanda uko babyita kumva ari ikintu kiguhemukeye ntabwo uri guretinga kuri guretinga ni ukuvuga ngo simba narabikoze ariko muri cya gihe nkurikije ibyonzi n'ibiki byose banarabikoze icyo rero ni kimwe ejo bundi
narabambwiye ko hari n'ibyo bivuga ngo mu Rwanda ari byiza bihari
kose birahari hanyuma si ngombwa ntabivuze iba aba barimo kubwira ngo ndakosa kuvuga ibyo ngo nta byiza bihari batandukanye n'ibya Harerimana tugiye kuvugaho n'uwo nkongore difference ni iye cyangwa na Kagame uvuga ati u Rwanda igihe cya Kayibanda igihe cya cha Habyarimana ntabwo rwabaye nta difference ipima cyane wakubwiye ngo abantu bagomba gutandukana n'imbeba imbeba nireba uyu bakamutegera ha cyangwa ikanyura inzira imwe bakayifata indi kanyura indi nzira bakayifata nta gushobora gukora ibintu kimwe n'urimo kurwanya nawe cyangwa nabandi ngo ubone results zitandukanye nta gutwaba dutekereza nka Kagame tuvuga nka Kagame n'abambari be ngo tubone bitandukanye na Kagame umunsi twageze aho tugiye kugera ariko ari ikintu cy'ingenzi cyane Serge n'abadukurikiye bikurikira byubakiraho niyo confusion epimaki abasobanuriye duha bano bana bacu ntabwo umuntu ushobora kumubwira ngo ibihari byose ni bibi kandi we afite amavideo arimo kumwereka wa mugani iyo ndege arimo kumwereka iyo mihanda arimo kumwereka ayo magorofa arimo kumwereka ngo amazu bagaragaza ibyerekezo nubwo yaba atari wo ufite time yo kwicara ukamubwira turabizi mbere na mbere u Rwanda nibura batumye u Rwanda rumenyekana ku mahanga u Rwanda nibura rubona ayo mafaranga ubundi dutakabonye kuko ugiye gukurikira Serge mu mfashanyo bahu Rwanda nuko gusa ayiba ariko mfashanyo u Rwanda rubona simamye yuko kuri iyi subu ngubu hari igihugu kirusha u Rwanda kubona imfashanyo wenda kirusha na Afghanistan ariko ibindi u Rwanda rwabonye imfashanyo nyinshi cyane ugiye kubara ugomba kuba rwarabonaga amafaranga atari hasi ya biliyoni ebyiri buri mwaka z'amadolari ibyo byonyine nabyo rero ni ikintu cyiza ababihaga ntabwo ari ibigoryi twebwe iki kibazo Serge urimo kumbaza tukigire tujye muri diplomasi iyo ugiye ukavuga uti ibi mu Rwanda nta kigera ibintu byose ni bibi byaragize ahubwo bati nibura se ntabwo reba yuko bafite state iri stable kuba mutarashobora kuyikuraho imyaka 20 ningahe none ko bafite state ikomeye cyangwa igisirikare gikomeye cyangwa igipolisi gikomeye cyangwa ibiki nk'ibyo wumvise umuntu akubwira ati iyo bashyize itegeko n'ubona yuko rikorwa abantu baraza bakitonganyamo wa muco abanyarwanda bakitonganyamo mu magambo ariko yagira agatanga umusanzu ubona murimo guseka sinse kabana yiba nyina ajya muri embassy ari Buraya akajya kurahira yuko azakibwa umutwe umunsi yagize urumva umwana we byagenda bite koko Serge Kagame araje migaragambye tujyamo hamwe Kagame uri kuri mute Serge uravugira kuri mute
akajya muri embassy gusinya za mapuro kugira ngo badatwara yanzu na cya kibanza none wanazukaga waburwanya system ute cyangwa ubuvuga ko uri opoze ute kandi wubava ukajya gusinya nyine kugira ngo cya kibanza kigume hariya ariko wowe emera ujye kukarubanda inzu yawe bayitware epimaki ntashobora kujya muri ambasade ntushobora kujya muri ambasade ukumva umuntu yigize umuradiko cyane hano kandi ari ububa akajya muri ambasade
Serge iyo abanyafurika bamaze kwica Freud George Freud ejo bundi badahaguruka bakajya hanze bakarwana n'abasirikare bagakora ibiki isi yose ikabimenya bikakurikira iyo batabikora sinkubeshya uriya mupolisi niba baramukiriye urubanza ariko gukira uriya mupolisi urubanza iriya ni game changer abandi bose baziga kandi ubanza wabibonye yuko batangiye bose kugenda bahinduka n'abapolisi babirabura batangiye gutinyuka bati none reka tuze tuvugire komunite yacu ibiriya ni ko impinduka ziba bishobora gutangira ibintu bito bigatinda bikagira ibiki ariko nta munsi n'umwe ikibi kizatsinda ikiza biratinda icyo kibi kigatinda kubera imbaraga babashyizemo n'ibiki n'intuza ariko ikiza kiranga kikagaruka kikagitsinda buriya rero biriya nabyo uribuka umuhungu wa Gizivi ibyo Trump yamuvuzeho bakamwirukana no muri NFL uramwibuka ka fureka
Sinibuka izina ryo. Yari quarterback wa 49 San Francisco.
Absolutely. Ariko after 2 years resistance bayi ya Freud abantu bose bagatera ivi ubuhano mu mipira baratera ivi buri kintu cyose batera ivi ntabwo ubu ngubu bamugaruye ngo agaruke bakamusaba n'imbabazi nibyo bita ku resistinga ikibi kirezistinze ahari abari kirezistinga mu buryo bwa rwo bwose demonstrating abanyarwanda turabikora oya aho kubikora ahubwo ubikoze baraguseka bakakwita umusazi ariko hari ikindi kiri fundamental Serge confusion dutera abantu ntabwo dushobora kuba tuvuga ngo turimo kurwanya ibibi bya Kagame ngo twebwe kwe gutandukanya Kagame n'igihugu cyitwa Rwanda. Byanze bikunze ugomba urumva umbajije kanguni kanuvuge tutanga ingero umbajuta abasirikare bagiye Mozambique mu Rwanda. Wibuka uko ntangiye nkubwira, ntangiye nkubwira nti abasirikare n'abana b'u Rwanda ni barumuna bacu bazaba n'abasirikare bacu. Ariko ikibazo ho kiri nuko mu president dufite yakoresheje igitugu institutions z'u Rwanda zose akazitwara, ariko ni zacu, imisoro ni yacu. Iyo Abanyamerika babafata bakajya kuba training, uziko bajya gutrainingwa, baba bazi ko barimo gufasha umunyarwanda nawe uburimo, waba uri muri opposition uburiye nawe uburimo. Ariko n'ikindi nuko abo bana tugomba kubereka yuko bagomba kugira uruhare bakajya muri resistance, tukagira za mbaraga epimaki yakubwiye, bakitandukanya n'umunyagitugu bakiga. Ibyo bintu niba turimo kubikora abasirikare, umuntu wajya kubikora akavuga ati uramubona uriya b'abasirikare n'abaracyari muri FPR, njyewe ntabwo bintera isoni kuko igitekerezo yanjye nuko kimbwira, kirambwira kiti buri munyarwanda wese ngomba kumuha amahirwe, kandi ntabwo njyewe ndiho kuberaho abumva cyangwa bafite imijinya abaza muri politika kubera imijinya cyangwa abaza muri politika kubera urwango cyangwa ibiki. Oya, urwango nararurenze, ndi barated, ndi muri politike kugira ngo have a difference. Ndi muri politike igomba kuzana igitekerezo cya garanti yuko ibyabaye bitazasubira. Garanti bihani iyihe rero niyo mbere na mbere kwigisha buri muntu ndi iruhande wijya kuri shera ku rugo, nkigisha umwana wanjye nkamubwiza ukuri byabaye, ukuri nshobora kuba wenda hari byo nibeshye, ariko nkamwinkariginga kujya ku cross check ingana abandi akamenya ukuri ku byabaye. Simvuge ngo esperi nta muntu n'umwe yigeze yica, kandi hari ukuri yuko baremo bambwira yuko bishwe. Pimiranya nk'ubu epimaki n'umugenzi wanjye kajya n'umwe ati oya epimaki epe ntabwo yigeze yica n'abatagatifu kuko nari muri FPR, kandi azi yuko abavandimwe be bishwe na FPR. Urumva yuko n'abambaye ikigoryi n'andimo kumuryarya muri kamere nyarwanda rero arakwihorera, ahubwo inyuma akajya kuvuga. Ariko twebwe twinkarigingo yuko abantu ahubwo aho ngaho bwa bwisanzure pima Serge wavugaga, umuntu agomba kuza akavuga ibintu nkuko abyumva, ariko atarimo gusebanya, atarimo kinyoma, kuko turimo kurwanya ikinyoma, turimo guhindura ikinyoma.
Radicalisme nacyo kigomba gutandukanywa na politiki.
Absolutely.
Politiki agomba kuzana atanga ihumure, atari radiku ngo avuge ati wowe uri igicimbwa, wowe uri nimfata nawo wabutane na FPR nkabira abantu.
Ugomba kuba uri statesman. Statesman ntagira amarangamutima, statesman aba objective, agira principle. So principle zacu rero zihuro n'izihe serije. Principle zacu mbere na mbere niyo gukora uko dushoboye tugahuza Abanyarwanda. Ubumwe iri mu kirangantego cyacu. Principle yacu yindi ni iyi, ni ubwisanzure. Ukareka umuntu akavuga uko abyumva, uko agira ibiki, kuko ashobora kuba ariyo limitation, arizo information yabonye, hanyuma wowe nawe akaguha chance ukamusobanura, ukamuhana facts akagira. Hanyuma indi principle yacu ikomeye cyane ni amahoro, ariko atari amahoro yawe wowe ku bwawe gusa, ariko amahoro arambye kandi ya buri munyarwanda. Ibyo bintu bitatu, ibyo bintu bitatu bigomba kuturanga ibyo dukora, uko tuvuga, uko tugira ibiki. Ubwisanzure rero buri challenging cyane, kuko impamvu buri challenging ni iyi: usanga abantu iyo afite umujinya akagira ibintu bita inzigo, akagira ibintu bita uburakare cyangwa se izo za ntuzaze, yumva agomba kwima abandi bose ubwo bwisanzure, akumva yuko ari ugomba kuvuga wenyine ibyo ari byo byiri right ari biki, ntagire mate what if ushobora kuba ndi wrong, what if ushobora kuba na misijagenze umuntu, what if ibarimo kumbwira. Sibyo ndaguha urugero, kanguha urugero rwa bugufi nawo byubanze byuhurana rwo. Wumva umuntu ahagurutse akakubwira ati Kayumba yarishe, General Kayumba yarishe, Comrade General Kayumba yarishe, akambwira yes. Hari igihamya bifite ati abantu barabivuga, nabaye babivuga, ati abantu bose bagenda babivuga, ati yaravuze ngo igihumeka cyose muri aka karere bakimare ngo harize operation. Wumvise abivuga wampa proof y'ibyavuze? Oya, abaturage barabivuga. Abaturage siko ubu ngubu aribo barimo kuvuga ngo uwo uri interahamwe wabaye interahamwe, nibyo wabaye? Atoya ati se ninde babivuga icyarenge ahiri ni hehe nuko n'ubu ngubu nagiye arantu nigeze kumva bavuga ngo ukayumba ngo yarafite inka ngo bibye mu ntuza inka bibye n'iri ya ruguru iri ya mubagogwe ni hehe hari nibagize izina ryawo inka bibye mu bagogwe ituma kena hanyibutse gishwate kizakere inka bibye gishwate ngo inka z'inzungu n'ibiki hari umuntu ngo umu veterinari w'umudamu ngo yari veterinari wo muri izo mba Serije ziko kayumba ni ifiti yanjye tanga yari yakira gishwati inka ze zari nyagatare yabigize inka nyagatare izindi zabaga muri Uganda n'inka yagize kuva akiri umwana isera umutunzi kuva kera kuva muri za 50 60 ubu umuntu akaza ati yari afite inka gishwati ubu n'abandi bakabyemerera ikaba topic n'abana good heavens uyu ngo nayo ni politiki turimo gukina icya mbere ni ibinyoma ariko icya kabiri What if abo bantu bashobora kuba bibeshya ubwo ngo yakinye politiki y'urwangano kandi ubwo mwese murangana na Kayumba nawe arimo kurwanya Kagame nawe murimo kurwanya Kagame murimo kwica intege sibi bya bindi Kagame epima cyababwiye ati mwitandukanye n'umuntu umwe muragira so tugomba kurenga bino bintu ariko tukumva yuko hari abantu bafite uburakari n'umujinya na za disappointment na frustration zabo tukaro kuntu twabashyira hamwe ntabwo mvuze ngo Kayumba ni umwere oya ariko agomba kubaho a system za principle navuze a principled way yo kugira ngo abone ubwo buryo bwaho nawe ashobora kwiregura cyangwa se ikirego kikamuhamya ibyo bizana n'amategeko roserije kukubahiriza amategeko ariko ntuze ngo wese arije kuko washwanye na ari uzu nsebye unyangize ugira ibiki n'abandi bose babyumve babyishimire ngo nibyo bumve ngo byaye twatsinze twagize watsinze siki so the point is we have to grow in your idea RNC nibyo bintu bitatu ariko hejuru yabyo hakaba gukurikira amategeko n'indangagaciro munangagaciro zacu rero zisukemera gusebanya zisukemera kubeshyeranya zisukemera ariko ubwisanzure tukemeranya kumva twemerewe kumva tukabyumva wenda bikakugira ariko warangiza ukabirenga nturakare ukamuti yabivuze na akazi ke ariko nampe cyansi nanjye nisobanura urakoze cyane Serge
urakoze cyane Ali nibyo uvuze ndabyandikirwa mbona abantu babyandika ariko bavuga ni fact nize cyangwa wowe urimo kubimbwira wa mugani nanjye kundi ko bakuvuga ibi ngibi ati njye ndi umwere ariko ntabwo mbizi nanjye urambwira kuri umwere ariko nzi abandi bakumbwira so ugasanga rero nicyo iyo utunga urutoki n'izindi ziba zikureba kandi nta iyo kote cyangwa iyo system just a system ntayo dufite aha ngaha ngo tuvuge tuti epimake ngwino ucaha
tukubatize icyo nakwibutsa ni ikintu kimwe muziko nyine nababwiye ko MDR yashize yarangiye MDR emirende byarangiye ugasanga umuntu wa MDR umuntu ari yumva MDR igomba kurwana na wa wundi wa emirende n'uwa emirende bagomba kurwana natwe twari muri FPR twayivuyemo bakadutsindagira muri FPR kandi you know the confusion it is ariko anyway ni mu gihe ariko buhoro I think we have a job yo kwigisha abantu ni ibintu bitoroshye
ntabwo urakoze cyane hari ntabwo tugomba kuba za CNN rero Kagame avuga ati bakira hariya zikarwaniramo tugahinduka politike y'CNN tugomba kwitandukanya ndagira ngo dusoze ariko reka maze ngaruke kwa Comrade Axel igihe cyaturangiranye hari ubutumwa nabonye ndagira ngo mu butegetsi bwo nzabigaruka mu kindi kiganiro nabonye ibintu umwana wa Premier Minister Habumuremyi yashyize kuri Instagram bamaze iminsi biganirwaho umwana avuga ati kubihodinga birananiye aravuga ati nyuma y'imyaka 8 ati mwibagije imyaka 8 mwibagije all those 8 years yamaze mwara mugize boss wa electoral commission abibira amatora ati nari umwana but nari I was the kid nari umwana ariko I knew that that was going on ati ndibukiza conversation kuri my phone ati nibindi anyway mwazaje kubyisomera kuko
namwe Serge sore no gukiye mu ijambo ubwo umwana iyo ajya muri iriya mishyikirano bagiyemo bariya umwana wamurenganye that's where the problem is
mwana ati nari nkiri mutoya ataiko ndabyibuka ati iyo myaka 8 abibira amatora
umwana rwo
Oh my God.
Uwo mwana ise yarakoze igikorwa rwose cy'agatangaza yiba amatora amashenge. Akamika se konka kwenda bwana Serije ororo. Ati nabi ukari.
Yamase. Eduba nama ibo. Oh my God.
Ariko Serije Serije nimuse ku mwana ntabwo ari we wenyine. Twabaye muri FPL. Twabaye muri FPL natwe tuzi byinshi. Ikibazo nuko twabaye mu FPL twa tubivuga ntago na numba umuntu wemere ndaza tubwira no byabayeho cyangwa uwe muri MDR. Twari kuba tubiganira bino bintu twari kwiga mu bintu twese tugakura. Ikibazo nuko bavuga bamwe gusa. Nge ndaza kwabwira bya FPL. Ariko sinari kubona umuntu uzabwira ngo bya MDR kuki.
Murumva bajya bakunda gutera urwenya ngo ntuzari umudabagize Prince Rwigemera none ndumva nabandi badabagize ingeri cyasha barabonetse.
No, epe mache, inguru irasekeje ibintu by'uyu mwana ariko abavandimwe
abavandimwe yagize neza yibaga amatora none rwose nicyo bamuhembye mama
ariko ni serape rekaveyo agomba kureba bose bakamenya messages about bariya bose barimo kuramya Kagame nabo babuduka rimwe nabande bose endi yabo izaba nk'uko yahamuremye yabaye
urakoze cyane Axel comment Axel maze umwanya kugeza Axel tumaze imyanya tuganira udukereza amatwi nagira ngo dusoze ariko duhere ibi bintu nk'uyu mwana abo muremyi yashyize kuri Instagram avuga ati ndabiza ati data yamaze imyaka yose abibira amatora ati ni nk'aho rwose ntabwo mwatsindaga aje atera mu kirenge cy'abandi bavuga bati nta matora aba mu gihugu usibye ubujura none uwo mwana data n'urushinzwe iyo komisiyo y'amatora mu Rwanda nawe n'igisambo kimwe namwe kuko yabiberaga amatora hari somo byari bikwiye guha abandi banyarwanda bateze amatwi na kiganiro kuri yarite ya sosiyete nyarwanda yuko abantu babayeho n'uko abantu bameze amagingo ya ndizera ko muri analize zawe n'uko ubitekerezaho wazanabikoramo ikiganiro gisesuye ko muri radio Axel ariko nagira ngo umwanya nawe uduha igitekerezo niba tukiri kumwe
turacyari kumwe bwana Serije kandi reka nshimire bagenzi banjye ibitekerezo byiza batanze nari ngiye kugaruka nyine kuri kiriya kibazo cy'abari abana bagiye gusura u Rwanda ni byiza cyane ariko reka mbere kuri icyo uvuze uriya mwana reka tumwumve arababaye mu by'ukuri arababaye isarafunze kandi afunzwe nabo n'abatakagombye kumufunga kuko mu byo avuga ni nk'aho ibyo bamurega nabo bibariho ati imyaka 8 yamaze abibira amatora nge narinze ko bari bamushyize muri komisiyo y'amatora kugira ngo ategure nyina amatora abantu biyamamaze hari